Hardly for a meeting.
Ukukana kwata okulongana okukulongana kulina okuba kwapusana panono kukira uko tukwata kuno ilingi kilanshita iliyo tuisa chapamo kuno chiba ukulongana ukwa kunda pabalwele kabiri nefya kukabira fya mubiri ukukonkomesha kubikwa palichiria.
But tonight we have started this
lelo munobushiku twatendeka uku kupuputulwa kukunda pwa wa mweo omupashi wa muntu nomba shikulunga suminisha pamulunguru chelo kusandesku pamulunguru chelo tulino kuisa kwata mapepo ya balwele kabiri no mulongo walionse wakunda pa pamulunguru chelo shikulunga suminisha. Kabiri ishinshita shabu shikumu tuli aba panfi wanganshi ukulanda pafintu ifya myayaya ifya mweo nomba twalishi wokuti ilyo o umubiri waundapwa china tulenga chilia ife wonse okusansamuka pantu tuleshi wokuti muchine chine chilangisho kuti lesa wesu alonda pabalwele lelo ulio muntu mulwele nga ikala inchita itali nalimo akalwala na kabiri limbi nobulwele bumwobwine uwo baunde pweko kabiri chilia tachifumia puku ndapa shinganga akapelo muti wakalaso kabiri limbi inshi kushibiri isha konkapo valesa mkufwa na kalaso panu malintu avevele ukutina abapola ulavwela na kabiri lelo ilio lio mweo waundapwa liena mula kuata muli imwe umweo wa myayaya. Kabiri nali chetekelo kuti twalipalama sana kukuisa kwa kwa shikulu Yesu chiria nachi ya nakulifwe ukuchita fionse fyo tuingesha ukuchita ukuleta umwe onse kubufumu kabiri kukuleta ubufumu kubantu pakutila tuingonda pwa kumipashi Yesu. Nde chetekelo kuti umubiri wa kwa Yesu emubiri walwalishanga nshi uona ishiba ekutila umubiri wa umupashi wa kwa Kristu pesonde ulwele nganshi kabiri nomba tatulefuaya uko musunga inshita itali sana ubushiku pantu inshita ya ubushiku iya kubalilapo tatukwete nchende umwa kuikalika abanensu twatemwa. Tuli mumulimu waku kula chali chipya tabena koikulu panopene pali shinchende atemwa ukulikonse uko shikulu alino kutungulula lelo kulingana ngefe twaishiba pano kabiri nomba tule kwato kulongana pali chitatu ukufika pamulungu lelo liena pamulungu ekutendeka ukwa kuingila munshi kusha kutusha isha krishmishi lelo chena inchita yonse shikulu akatuwewa kuleka ilia ikaba enshita tatuishi befye ifyo ifintu fikaba. Lelo kuchetekelo kuti awa nensu kuno kutabena kone nkutatumfwa na nasho icho ichaba lumo palishena ni tabenako iya mshilo kuyutika uko mnina Graham Snelling awa ni pastor kabiri mu New Albany uko mnina Juni Jackson awa pastor elio kabiri kulia mumusebo ukalamba uko mnina radio awa pastor. Ifwe kabiri na bena inkuta isho tumfwana nasho kuno kutabenako tulesho kuleta abantu besu mwisenge lisuma pamona Kristu kulia ekupanga kwesu eicho ninsala ukubelenga no kusamilisha pali panshi kuishi nono ishabushiku ishileko nkapo munobushiku ndefwa yokulanda pesa mbirilo lya mupashi wa mshilo ni chinshi kabiri mailo obushiku ndefwa yokushimikira pali chinshi icho wapelelwe kabiri pali chisano obushiku kabiri kufirimba fya kwambwirako chilefwa ya ichi chikambulwe pali chisano obushiku musango nshi ningapokerelamo mupashi wa mshilo kabiri musangonshi ningeshwilamo iliyo na ukwata elio kabiri tulinokulekafye elio kumona ifyo shikulu akatutungulula pachibelushi na pamulungu kabili pamulungulu chelo ukulongana kwa kundapa kabili ukulongana na kumbi ukwa kusalankanya imbila nsuma pamulungu bushiku kabili nomba tulefwa ya uli wonse ukuishi wachiria kabili ninji shiva ifirimba siya kwa mbuilako silevomba mchipinda chakunuma kabili tulefwa yoku sosechi bantu muli ukukulongana ngoku mumusango wakusabanka nyembila nsuma tulakwata abantu kufuma kufilonganino ifyapusana ifyankuta abo abasambirishwa mumusango wabo uwachitetekelo chilaumo kabiri chilia chilifya wino chifwaya ukuo wa mulandu ukuleta ichimfulunganya pakati kaba munyina kabili kulia mumavungano nshimikila fye bafishinka ifikalamba ifya kusabanka nyembila nsuma ifya malembo bafye wa munyina abali pilila ukulonga na kwandi vache tekelamo lelo mutabe na komuno nde ndefwa yokulanda bafyo tuwache tekela eicho kanshi ngaimwe tamule chumfwa kutnawo uansansa sana ukukwata kakalata kanono atemwa ifya lembwa ukufuma kulimwe ukunjipusha ili pusho ilia mulandu waichetekela mulo yomusango kabili kutinawo uansansa ukwesha ukuchilondolola ubusuma uwoni ngachita na mwishiva chila lukuta ngatamukwete esambilisho ni inshi tamuli ulukuta mulingile ukukwata ichintu chimo icho mwa imini napo, ama funde ya mo, ayo mwa ikatililako. Kabili, temulandu kwa muntu avako atemwa ichilonga nino, ichinga avako, nga ulio muntu alifialwa kumupashi wakwa lesa, ulia ni munyinane atemwa nkashiandi. Temulandu wa kutitwa sana mufintu fimbi, ukutalukana ngefyo kukavanga kwa wana kumasamba, lelo tuchiriva munyina. Kabili, tekutinchi tena nguchimo, lelo kwesho kwa afirisha ulia munyina, ukupalama, ukuenda kusuma muli Kristu. Kabili, nalichetekela, onse wa chine, umuna Kristu wa chine, kuti anchitila, ichintu, chimo chine. Nomba, nalipusha, itabe nako. Nomba, tatule ingila muli ichi, bakulonga nafye ukwa nchita itali. Ndefwa ya ukuingila mulichi, kabili ndefwa ya imwe, kabili ni mwipusha, kukocha, ubula lovuli wonse, ubuli kunuma yenu, nokufumia polube mbulonse. Ukuti tuleisa kulichi, na chonse, ichaba, mumitima Yesu nobu umi. Tulingilo kuisa kuno, pamulandu umo ukankala, wakulenge mio Yesu, ukuteanishiwa. Palwa kuisa kwa kwa shikolo, kabili, tepamula ndumbi, kabili, ngefyo nandile no kusosa, ukutirimbi, inshita imo, kutina sambilisha atemwa kusose chintu chimo, icho ichinga baicha pusana kopa anono, icho muntumbi, umusango vachiche tekelelamo. Ine, nisha ishile mkutalikishanya, mwamona. Na ishila tulipano kukuteanya kuisa kwa kwa shikolo. Kabili nde tonton kanya kuti ilibumba ili nono ni nkwata aba wananyi na bamo abena balina ine kuno abona ishiba okufuma munche ndesha pusana pusana kabili tuli abansansa ukuba nabo kabili ukwabulo kutishika lelo mukatike bumba umo kuliko bamo okufuma kunse kamusumba okufuma kunse okufuma okushinguluka imisumba Yesu inono iyo twapalamina nayo kuno kabili tuli abansansa ukuba na imwe kabili tule mitote langanshi nga chakuti mwali tutemwanganshi kukuisa no kumfwa ififintu. Lesa, shimu inga senda kunganda munyinane nkanshi. Ifyuma, ifya unonshi nganshi fyo lesa inga pongolwela mumutima wenu epe poliandi. Kabili kulino tabe nako inono ukumono kuti na alichetekela ukuti chava vamu avantu avasuma nganshi avava peso ndevesa kuli tabe nako. Nomba, nisha chisoso kutila, wonse abantabasuma nganshi, na chisoso kutila, vamo abantabasuma nganshi peso ndevesa kulino tabe nako. Lelo, ngefi wakasuba nakasuba, ukulaya ukugwelilamo, ukufuma mkulongana kumo, nokulongana kumbi nde mona kukabila okukalamba kwa ino tabe nako okukabila okukalamba muri kwena kabiri nakulya kwakwisushiwa atemwa okusangululwa ubumbi ubwashika ukwenda mupepi na lesa kabiri nalibalayo kuchitechi ukubaletela ishimbira kabiri tuli abansansa ku kukumisuminisha ukusangwamo nokukwata isenge pamwe na ifwe ukushinguluka ichevo chakwalesa iliyo tulesambirisha nokwesha ukuchileta nomba inshiku shabushiku ishakubalirapo shitatu tatwa kulasende sambirilo iliya kushimikirapo lelo imbira ukusambirisha okufuma muchevo chakwalesa kabiri nomba kuli tekuti njipushe uli onse ukuchita ichintu chili chonse icho inene mwine tekuti nchite kabiri uno mulungu wali ni kaubari ituntulu kuline nalifye mupepi no na mupepi nokufwa ngefyo ninga chibika mpaka nalifye mupepi nokufulungana nimpela umupwilapo kumufwayo wonse kabiri nechili chonse icho naishiba kuli shikolo nshita ya bushiku bumbi mupepi fye panuma ya nshita ya pakati ka bushiku umukashi wandi naine panuma ya kuikala nokula pepa nokulanda kuli shikolo ukuchilinganya pakapuna kanono mu ichipinda chesu icha kuntanshi nama Bible Yesu yabiri aya isulwa twali sangulu ile fwebene chipya chipya kulilesa kumulimo onse ukuti tulino kupela magufa yo Yesu fwebene ne fintu fyonse ne tonton kanyo lyonse lya ibela nokubombela shikulu Yesu kabiri nde subilo kuti chilya chaba imibele yenu na imwe ukuti namuchite chintu chimochine iyo twaisa muno bushiku tuleisa pampanga isha mushilo pakati ka bantu abo abalepepa nokuleko kulya nokulunga mikefintu kabiri nokuiteanya kukupokelera ichintu chimo ukufuma kulilesa kabiri naliishiba kuti uyo walaisa nensala tabwereremo nensala lelo lesa alinokumulisha omukate wa mweo nomba lintu tatulabirenga kufuma mwibuku lyakwe ilya mushiro katukonta mikemitwe Yesu paka shitafye mwipepo shekolo kuliko kale ipepo ilipelwe mulino nchende muno bushiko kwachivako inyimbo shamzayon nashimbwa kubana benu imitima yabo naisansa mushiwa
we have come here to
kabiri twaisa kuno kukuisangulula fwebene kuli imwe kabiri kukumushinshimuna ukufuma mukati kamyo Yesu
and we are calling this to your remembrance Lord
kabiri tulelete chi kukumwibukisha shikolo ukuti mwalisosele ilio mwaikele pamulu walupili nokusambirisha abasambi benu bali palwa abo abakwate ensala nechilaka cha bulungami panto bakeso shewa mwali chilaya shikulu waisa muno bushiku nemitima Yesu iya isuka twaisa nensala nechilaka kabiri natwishiba mlino kusunga obulayo bwenu iliyo tulesha ukwisula aya mabula aya mushilo aya baibele ukubelenga kufuma muli yena ifyale mbwamo shi mupashi wa mushilo enga chitwalafye kumutima uli wonse kabiri shilekeni ilyambuto iponene mukati umwashika muchitetekelo ichapulamo icho chilino kuleta obulayo bonse uwo ichebo chapanga tumfweni shikulu nokutuwamya nokutwesha kabiri nga muliko ichintu ichishasangululwa muli ifwe shikulu ulubembu lonse lushatumbulwa ichintu chonse chilungeme chisokololeni noine shita shikulu twalaya fye kulya kwine nokuchichita Bantu, natu iluko kuti tuleikala mufishingwa ifya kuisa kwa kwa shukuru Yesu. Kabiri natu kuata mwelesa wa mushilo iseni mufishingwa ya mupingushi wenu, wenu munobushiku.
And we are pleading for a
kabiri tulepa patila ukushishwa ukupya nokusangululwa nokwisushwa nampashwa mushilo mubumi weso bakumona umulilo mwakupuputulwa watendeka ukushima. Lekeni tupose pwenku nishachebo pakutila chingambusho umulilo upya pakuti mitima Yesu ingabe yaisushwa nokupimpa. Tusangurule nishikulu ukupitila mchevo chenu ichawama kabiri no mulopa wenu nenkumbu shenu tuwapapata. Kabiri konso kutasha no kulumbanya walavo kwenu kumieni umutunganya onse mumitima Yesu tuwamieni mweshikulu. Tupeni imitima ya sanguluka na mawoko haya wamishwa na mano haya sanguluka pakutila tuingesa munganda yenu ya mushilo chila nshita ya mushiku ukusansamuka nukuisushwa numupashu wenu. Tualombela ichi mwishina ya kwa Yesu kabiri pamulandu wakwe. Amen. Defwa ya ukuverenga ichevo inoine nshita. Kabiri lintu nde mulombo kuleta ama Bible yenu, ama pensulo yenu, ama pepala yenu, ifya malembo. Nga chakuti mule kabira ifyo kuti chawaicha wa manganshi. Kabiri nomba lintu mchili mulesa nga chipandwa cha 7 icha mirimo ya watumwa icha kubalira po. Kukwasuka ili pusho atemwa kukutendeka ukwasuka ili pusho mupashu wa mshilo nichinshi. Takwawa nangu chimo ichinga chimfya Satana. Takulati kuweko nangu chimo peso ndena nomba icho ichikatala kuchimfya Satana ngechevo cha kwalesa. Yesu alichivomfeshe mumburu wakwe obukalamba atile chalilembwa. Kabiri munolu chelo ilio na chila umfwa inshi kuishi ino no shapitapo kumulavasa uyongwale mweneko kwesha ukutuwebo kutila ububumbo waishiro kufuma kumito imo ukuputwa chapamo. Kabiri phosphate imo, kabiri imiti ino no yeso nde, kabiri ukukabira kwa kasuba wale ngele akamusonga kabumi no kuleto obumi. Ifyo chabe cha uwele wele, lintu ukubalika kwa kasuba, kulino kuipaya kamusonga konse, akabumi. Likeni akamusonga mukasuba, kali nokukepaya, idioline. Kabiri, takwaba kwe chintu cha msangwefi, lelo Satana kwesha kuposela chiria, kuline. Kabiri, panu marintu, na chituwala Rebeka wandumu nono kusukuru chelo. Kabiri, pakubwela mumsebo, na chitendeka ukula isula ichirimbana kabiri. Kabiri, na chitontonga nyokuti, na abwekela mulifiri ya fintuna kabiri, eicho, na chishimiafye. Kabiri, ilio nalea mumsebo, Satana atile kuline. Atile, ushewarishi wakutu uyo muntu, muo wita Yesu, alifyo muntu kwati ubushi kubumo, ubushi kubwa kwe, kwati Billy Graham, nangu Oral Roberts, alifyo muntu, muo vatende kukukwata, abantu aba nono kulunga na kuliwene, nokusosa, ali umuntu mkalamba, kabiri panu mayakashita, aishileba wapulamo, elio kabiri, aishileba umulungu kulibena. Kabiri nomba, yani saranganishi wa isonde rionse, apo alifwa, kabiri, epe lafye. Na tonton kenye, ifyo wawa kabepa wabufi. Elio kabiri na ripili wike, liriali nefye, na lechiruka Graham Street, na atile. Satana, iwe we ulelanda kulika mpingu wandi, ndefwaya ukukuipusha kwe fintuifi nono. Nani, uwa waka sesema wachi hebere, bala ndilepo, uyonwari no kuisa. Mesaya wasuwa, ali nani? Chari ni chinshi, ichari parimvalia, aba ume, aba mwene rivela, nukulanda babu mivuakwe, imiaka makana, lintalati ese pano. Nani? Uachilandile rivela, umupila po. Kabiri, ilio aishile, vatile, apendelwe pamo, nempulumushi. Kabiri, efyo ali, afuantilwe, pafyabu pulumushi fyesu. Kabiri, efyo achitilwe. achitile nshishi yakwe na mafuyuma. Lelo ali nokumbukana kabiri ubwishi kumwa butatu kabiri ali chitile eliyo kabiri ana ile mpashi wa mshilo kabiri mingu kwata eicho kuticha wa mafya iwe ukutaluka kukulichena pantu chali lembwa muchebo kabiri ne chebo chonse chachine eliyo ali ile upenifye ichebo chidia chila chichita tekuti emi nine chilie chebo pantu chena chali putuamo. Lekeni tutampe kuverenga muno bushiko muchipandwa cha 7 chevuku ya milimo ya batumwa. Awe shima pepo mkalambatile ushefe fintu efye fyaba elio atile banshifwe kabiri na ba munyinane na batata umfweni lesa wabukata amoneke kuri shifwe Abrahamu idio ali mumesopotamia lintu tala ikala muharan.
And said unto him, get thee out
no
of thy
kuri wene, fuma, mchalo chove, na mubantu wove, kabiye na kuchalo, mka kulangisha. Elio, pakufuma mchalo, chava kaudi, aile ikala, muharan. Kabili, panuma, ya mfwa ya kwa wishi, ali mkushishe, amule tele mchalo chino, umo imwe, mwa ikala nomba. Kabiri ta mupelemo apa kuikala nangu pakunyanta ulukasa pene ana ilefye ukuchipela kuli wene kukuchikwata na kumufyashi bwakwe ubwakonkapo ilyo ta kwete mwana.
God spake on this wise,
lesa alandile ati kumufyashi bwakwe mukalebela mchalo chimbi chimbi kabiri bakabateka mubusha nokuba chitobube imyaka imyanda ine kabiri lesatile ine nkapingulo luko ulo bakabako ubusha kabiri panuma ya ififintu bakafumako nokuisa mombela muno chalo kabiri amupele nechipingo ichakusemburula kabiri efyo Abraham afyele Isaki nokumusembulula pabushi kuwalenga chine konsekonse kabiri Isaki afyele Yakobo na Yakobo afyele ifikolwe ikumi na fibiri.
Upon this place we wish to approach the subject
na pali chichifulo tulefwayo kupalama kuisambililo iliyo nde tontonkanya liisambililo iliya pulamo iliyelelo iliya umupashi wa mshilo ni chinshi.
What is it?
Waba ni chinshi. Kabiri nomba umulandu na sendela ayama sambililo mubutanti kongefi tekuti muise no kupokelela mupashi wa mshilo kano mwaishiva fintu waba. Kabiri tekuti mupokelele nga mwaishiva ifyo waba kanofye mwa uchetekela ukuti na uperwa kulimwe kabiri wena wenu kabiri elio tekuti muishiwe nga chakuti na mukwata temwa yo kanofye mwaishiva ifintu ifyo uleta. Eicho nga mwaishiva ifyo waba kabiri wakwani kabiri muli moishi uleta ilio waisa jena mnino kuishiwa icho mkwete ilio mwa upokelela mwamona chiliafye kuti chapwishishisha watifye lintu na chitalanda kuli munyinefwe Jeffries ilelo kabiri achitila ndefwa ya okubako mkulongana obushiku lelo kabako mailo munchita ya obushiku tachishi wokuti ukulongana kuletu walira pantu tatuachibilishe kuno kwinefye bamoba munyina leo nabalia vale mbele kuli bamo ifibusa fyesu nokubeba kunse ya musumba.
Well,
chisuma ipamulandu tatuwa kwe tenchende nomba na chisosa munyina Jeffries nga wantu maine ukuya isula chimo icha fishima fyove ifya mafuta kabili nsha ishibepo nangu chimo palichena nalimo kutina chiposha kutina bonzia imfungulo ishiringile nangu kutampa injini ishiringile ningile kuishiba ifya kuchichita lintu shila chichita kabiri iyo enshila imoine no kupokelela mupashi wa mshilo mulingilo kuishiva icho muleisako kabiri nefya kuchipokelela kabiri nefyo chava nomba icha kubalila po mupashi wa mshilo walila iwa kuti twasende milungu ikumilimo kabiri kwavula kukunyafye mumomumo yayilisa mbiriro ifye mupashi wa mushiro waba. Lelo ichintu chakubalirapo ndefa ya kuipala mafye umwalinga kupela fye apa kutampila chila nshita ya wushiku elio kumona nshita ya wushiku ika konkako nga kuliko ili pusho ili lionse. Nibanga muno abasha pokelela mpashi wa mshilo ababatishi wana mpashi wa mshilo imie na mwoko yenu mwalishiva tamulati lolekeshe ni ama mwoko nomba ndefo ya kulanda pali wene pamupashi wa mshilo ukuba ichi shivilo pantu wene ava ichi shivilo walishi becho ukuta mavula yoyonse ya pelwa kulifwe kuli Abrahamu alishifwe wavulayo pantu lesa apele uvulayo kuli Abrahamu na kulubutolo wakwe uluka konkapo. Uvulayo wapelwe kuli Abraham na kulubuto lwakwe. Kabiri ichichi shibilo chava kubantu machipangano. Nomba kwali wavupusano uvukalambanga nshi pakati kamwina Kristu fye no mwina Kristu waisushiwa na mpashi wa mshilo. Kabili nomba walafu mnyeche ukufuma mumalembo no kuchibika fye ngafiria fine mumalembo. Ichintu chakubalira po wali wa umwina Kristu uitungu okuwa umwina Kristu. Lelo ngoyu umwina Kristu talati esu shiwe na mpashi wa mshilo alifyemulu tampulo luwa kuwa umwina Kristu. Mwamona alitunga uku uchetekela. Alevu mbela kuli wena. Lelo lesa talati amupele uyu mupashi uwa mpashi wa mshilo. Talati afike na nomba bali chilie chifulo na lesa. Ukuti lesa na chimona. Bantu pakuti lesa achitile chipangano na Abrahamu. Panu mailio aitile Abrahamu. Icho ichawe chipasho icha kuita uwa chetekela ilelo. Ali itile Abraham, kabili Abraham alifumine mchalo chakwe nokuya mumpanga imbimbi ukuya ikala pakati kabantu abaibela. Kabili chilia chali chipasho ilio lesa ito muntu ukuleko obutani bwakwe ukulapila kulubembu lwakwe. Ala bafumya mwibumba ilio ba limo kukuikala mwibumba lipya pakati kabantu aba misango ipya. Elio kabiri panu malintulesa asangile Abrahamu ukuo uachishinka kubulayo obolesa amupele ukuti akakwata omwana kabiri ukupitira mulu yumwana isonde lyonse likapalwa. Elio lesa ashininkishe ekitetekelo chakwe pakumupela ichishibilo kabiri chili ichishibilo chali kusembululwa. Kabiri ukusembululwa chava ichipasho cha mupashi wa mshilo. Ama vesifye ayaleko nkapwa ya ichichipandwa icho tuafumafye mkumelenga nga mlefwa yokulemba. Kabiri Stefano atile muvesi ya 51 mwema tala makumikoshi. Kabiri abasha sembululwa imitima na matwi. Imwe mukanya pe umupashi wa mshilo ifyo vashinwe vali ifyo mwaba na imwe. Kusembululwa chabe chipasho icha mupashi wa mshilo. Kabili lesa apele Abraham ichishibilo icha kusembululwa panuma ilio asumine lesa pabula yobwakwe nokuya mchalo chimbi. Mwamona chali ichishibilo. Kabili bonse abana bakwe kabili abambuto shakwe abaka mukonkapo balingile kukwata ichishibilo munkanda yavo bantu echali upusano. Chali itakuba patula ukufuma kubantu bonse abashala ichishibilo ichakusembululwa. Kabili chilia echo lesa bonse ilelo.
It's the sign of circumcision.
Chave chishibilo icha kusembululwa icha kumutima umupashi wa mshilo icho chilengo olukutalwa kwa lesa ukubwa olukuta uluapatulwa ufisu minofyonse fya shala ifite tekelo ne filonganino aba mufilonganino ifya pusana pusana lelo na nomba baba abantu abapatulwa mukale keine kalande kumuntu ama miniti ya bili kutina mwewa ngacha kuti alipokelela mupashi wa mshilo atemwe yo na imwe kuti mwaishiwa chava patula, chava lulembo, chava chishibilo. Kabiri mupashi wa mshilo, wave chishibilo. Kabiri chava, umwana onse, uyo onse wakene okusengululwa, mchipingo chakale, icho ichali chinshingwa, icha mupashi wa mshilo, alefumishwa pakati kabantu.
He could not have fellowship.
Tekuti akwate isenge nulukutalonse ngachakuti alikene kusembululwa nomba pashanyeni chilya ilelo umuntu uyo winga kana kupokelela ulubatisholwa mpashi wa mshilo tekuti akwate isenge pakati kavo abakwata mpashi wa mshilo tekuti muchichitefye lingi lokube chifyalirwa kwanti chava vama yopa javale temwa kusosa ifi unifia masako ipupukila pamo chisuma lipinde liakale lelo liena liachine namumona ifipele na vamuankole yoku kwata isenge ifia kuliafiria fiali pusana imisango ya fiko fiali pusana ifia kukabila fiafiko fiali pusana gabirifiria efyo chava nesonde nomwina Kristu
when you have been circumcised by the Holy Spirit.
Iliyo mwasembululwa na mpashi wa mshilo icho chipilibula ukuputula ko inkanda.
Circumcision could only be
ukusembululwa kwale bafye kumwaume. Lelo ngomwana kashi ali upirwe kumwaume ali chiputulwa chawene ale sembululwa pamona nkwe. Leibu kishamuli Timoti, umoya sosamuja, lelo, waka pusushiwa, mkufiala wana, nga waikadira mkutetekela no kushirapa muno kupetama. Nomba, ukusembululua, na muishiwa ilio, Sara, ase kire muihema kunuma yakwe, kumbila, ya kwa malaika.
When he said Abraham, not knowing who
Iliyo aso sele Abraham, ukwavulo kuishiba ali nani, umweni, alikuwi umkashi wa Sara, aishiwe shani ukuti, akweto umkashi. Jafyo Yesu aso sele, jafyo chari muishi kusha kwa Loti, jafyo chikaba na mkuisa kwa mwana wa muntu. Ibukisheni, iliefishi bilo, tafya achitirwe, mulia Sodoma na Gomora, muisonde, pakati kabaka pepa. Lelo chali kumasalwa ama itua. Kabiri Abraham ali itilwe. Kabiri ishi we ulukuta lipilibula ama itua ama patulwa. Ngafiri ya Abraham ali patuile umuine. Kabiri ali sembuluilwe. Yadiyo kabiri, yadiyo Sara ase kele kumbila ine ya kwa malaika. Ye sangali muipeye paliapene.
But he could not bother Sarah.
Lelo, ngatachu shishe Sara, ukwa vlo kuchusha Abraham, bantu, vari umo, ali chiputuru wachakwe. Tamulina kabiri babiri, lelo umo. Eicho, kusembululwa, umupashi wa mshiro ilelo, kusembulula umutima. Kabiri chabe chishibilo, ichishibilo ichapelwa. Umuntu umo ati lobushi kubumbi, ndekwe keshafyechi, tachiri cha mpulwe, pantu chena chishinka, lelo chileo mfuika ngo mpulwe. Yofyonso sarionse, chino, techifulo cha mpulwe. Lelo kwaliko mjema numu nono, kuliakuru lamba, wakuma samba, kuntu tuwa belelefye. Ali pokelele mpashi wa mshilo. Kabiri aile mumu sebo, kabiri kutaenda, ko intamfu inono, kabiri kutaimi ya maboko yakwe, nukulandila mundimi, kabiri kutiabutuka, nukutoloka, elio kutiapunda, kabiri ani kunchito, ukula chitafia musangofiria, kabiri awa kalamba wanchito batile kuliwene, ni kuisa uko wachiva.
I like those places where
na, nalitemwa, shirie nchende, kuntu wachiva.
He said you must have been amongst that
bunch of nuts. Kebumbalirya iliyama nati. atile kanshi muleto ntonkanyo kutila vena manati atile muchine fyo baba atile chisuma shikulu alumbanishiwe pamanati kabiri atile mushemu alishi baichi amanati yala bombo mulimo kalamba atile nge chilangililo motoka mukafumye mwa manati yonse kuli yena kamaka kwate chintu chimbi lero mwina wafya sokomoka eicho chilia chavafye chishinka mulava vaivera nganshi ilyo mupashi wa mishilo aisa pali imwe mpaka amano ayayilisonde tayamutemwa kabiri yala mususha imwe kabiri tayafua yapo nangu chimocha kuchitapo na imwe nakalya mwalivyalwa ukufuma mwisonde limbi mwavafye umuleveshi nganshi imiku ikumi kuchilapo pamuleveshi ife mwingawa ngachakutila mwalile mkati kampanga kamitengo ya Afrika mulamaba ivela ilyo mupashi wa mshilo Aisa kabili wena chishi bilo kabili chabe chishirwa pakati kabantu nomba mwatila kanshi mujina Branham chidiye chishi bilo cha kusembululwa chapelwe kuli Abraham icho chishinka kabili nakuba mbuto vakwe chisuma nomba twalapiri bukila muvena Galatia ichipandwa cha 3 na verse ya 29 kabili mumone fyo chilia chingabikwa kulifwe Avena Galatia 3:29 kabiri mone nifye ifyo ukukusembululwa kuingabikwa kumwina fyalo nga tuli avena fyalo ichaba ukufyalwa kwachifyalirwa efyo twaba nomba intanshi ndefa yo kuberenga verse ya 16 Awe ifilayo fyapelwe kuli Abrahamu na kulubuto lwakwe. Abraham nolubuto lwakwe. Tasosele ukuti kabiri kumbuto. Umusangofye uli wonse wa ukusosa we ndi mbuto sha kwa Abrahamu na ine awe. Kuli ulubuto. Ulubuto lwa kwa Abrahamu. Tatine kumbuto ngakubengi lelo ngakuli umo. Naku kulibena na kulubuto lowe ulo Kristo Kristo ali lubuto lwa kwa Abraham ushemule chetekelecho chisuma nomba katubule vesi ya 28 na 29 tamuli umuyuda nangu mwina hela tamuli umusha nangu muntungwa tamuli umwaume nangu mwana kashe antu imwe bonse muli bamo muli Kristo Yesu
And if ye be Christ,
awe imwe nga mwaba aba kwa Kristo ninshi muli mbuto sha kwa Abraham muli mpyani umwalo la ichilayo inga tubashani imbuto sha kwa Abraham pakuba muli Kristo liena tuli mbuto sha kwa Abraham kabiri ulubuto lwa kwa Abraham chali ni chinshi ndefyo limbi kutwaya mwena Roma 4 ne fifulo ifya pusana pusana
Abraham
tatalile kupokelera obulayo ilio ali wa sembululwa kulangisho kuti ukusembululwa kwali fye chipasho apokelele obulayo lintu tala sembululwa kabiri chali chipasho ichakulangisha ichitetekelo chakwe lintu talasembululwa nomba ilio tuli muli Kristo tulaba imbuto sha kwa Abraham kabiri twabe mpyani pamona Kristo eicho temulandu fyo twaba umuyuda nangu mwina fyalo kabiri ulubuto lwa kwa Abraham ulubuto lwa kwa Abraham wali kuata chitetekelo cha kwa Abraham usendalesa pachebo chakwe temulandu chinga muneka ichawelewele ifyo muchita ifintu mukuibela ifyo chimulengo kuba habaibela mulasendalesa pachebo chakwe temulandu wa chintu chili chonse Abraham pamyaka makumi chinelubali na isano ya kufyalwa na Sara ukuba na makumi mutanda na isano asendelelesa pachebo chakwe nokuita chonse chapsana kulichena kwati ngechishili nangu chimo chishi icho mle tonton kanyabashinganga va tonton kenye ababuli obushiku Chinshi chomleto ntonkanya abantu batontonkenye. Ndio bamwene omuntu mukote ne myaka yakuzalwa chinelo bali na isano ukulaenda endo kulumbanya lesa. Ali nokukwata omwana mumkashi wakwe. Kabiri wene ne myaka yakuzalwa makumi mutanda na isano nali mwe myaka amakumi abiri na isano ukufuma okuleko okufyala. Elo mwamona kila mulenga imwe okuchitaifintu mukuibela. Ichitetekelo cha kwa Abraham. Kabiri iliyo masembululwa kumubashi wa mshilo kila chita ichintu chimochine kuli imwe. Kila mulenga okuchitaifintu ifyote kuti mutontonkanye kuti mwachita. Kila mulenga okusendo obulayi bwa kwa lesa nokuchetekela lesa. Nomba chava na kabiri kunzeka kabulayo nechi shibilo chava na kabiri ichikakatikilo. Nomba ngakuti mwayana ine muvena Roma intanshi ndefwa ya imwe muyena ine muvena Efeso 4:30 kabiri leke nitubelenge pano pali miniti fye avena Efeso 4:30 iso sefi. Nomba mwali umfu abantu abengi vasoso kuti ifintu ifyapusana nifika katikilo. Kamwaya mukati kalukuta mula kuwata chikakatikilo ichalukuta. Kabiri abantu bambi vala sosa chava kusanga obushiku bumo. Obushiku bwe sabata chiria chikakatikilo chakwalesa. Vamo mulibe na matila ngatuwa ama membala mchilonga nino chimo ninshi tuwakakatikwa mbufumu wakwalesa. Nomba Bible etila lekeni chebo chonse cha muntu chibe cha bufi ne cha kwalesa chibe cha chine. Nomba bena Efeso 4:30 ilebelengwa ifi. Kabiri mwilenga umupashi wa mshiro bulanda muli uyo mwaka katikilwe ukulola kubushiku wakulubuka. Nalabako uwakalabanako panono palichi nomba ukuchileta. Nomba mwema bwana nyina aba mafunde mwikalefye tondolo paka chitaka nono. Mwamona ushe na mwamona instantari iyo chile chikakatikilo chivapo. Tava mpaka ukupuputulua ukukakonkapo. Mpaka inshita imbi ikakonkapo iyo ichintu chimocha lubana. Mpaka ubushiku wakulubulwa kwenu iliye instantari mkakatikwa. Mpaka obushiku wakulubukwa kwenu iliyo mwalubulu wakulya ukubana lesa ilya instantari iyo mpashi wa mshiro amkakatika. Tachaba ukufuma mukupuputulwa kumo nokupuputulwa kumbi lelo kufuma kumuyayaya nokuya kumuyayaya mulababa kakatikwa kumupashi wa mshiro. Pidia efyo mpashi wa mshilo ava wawe chika katikilo cha kwa lesa. Kuti nasanga na musange nkumbu mchinso chakwe. Kabiri ali mutemwa. Kabiri ali mchetekela. Kabiri navike chika katikilo chakwe pari imwe. Chika katikilo chinshi uli wonse. Chinshi chika katikilo chilangisha nangu chipilivula umulimo wapwishiwa. Amen. Lesa, namu pususha, namu sangurula, namu wamya, nasango bubile na imwe, nukumika katika, napuisha. Muli chipe chakwe, mpaka obushiku, bwakulubuka kwenu. Ichaka katikwa chaba, ichintu chapuishiwa. Umupashi wa mshilo ni chinshi, chinshi bilo. Twalaisa muli chiria, panta nshiko, mumbila imbi. Ichishibilo icho Paulo alandilepo indimi chali chishibilo kubachetekela nangu abashachetekela. Nomba moneni lelo muliche omubashi wa mshiro wabe chishibilo ndepi ni bula kabiri mubashi wa mshiro chika katikilo chabe chishibilo icho lesa pela kubana bakwe abasalwa kubukana wena chava ukuputulu wakufuma kubanto.
And to receive it is to be
kabiri ukupokelela ekupwa nesonde nefintu fyonse fya mwisonde. Kabiri nokuba ichipe icholesa abikapo ichikakatikilo icha chishininkisho palichena nale bomba munyanji kunse kulya pamo na hale wataberi. Kabiri twaleya nokuya longa motoka unyinane dog uimi nine kunu makulya ala fwidisha ukulonga wa motoka. Iliyo motoka ilelongwa, bala pitamo, mulili ya motoka, kalengula. kabiri nga sanga ichili chonse chishikete apo chingapona nokutoveka nangu ichili chonse ichingona ula taka katike ilia motoka aka ilia motoka ilia ikatana umupilapo mpaka ilia longwa wino wino kabiri ilia wikwa wino wino ichakutila ukusunkana ukwambie ndele takwa tenshe ichipechili mukati. Uyo emulandu wine ta tukakati kwa nganshi waliwa ava ilekelesha nganshi pafintu ilio kalengula pitamo kukulengula obumi bwenu kukumwana ngacha kutila tamwaba fye ava shasa kamana panono palwa fintu ava sakamana panono palwa obumi bwenu kwa mapepo ava shasa kamana panono palwa chiliye chipyu ava sakamana panono palwa lulio lulimi kukulanda palibambi takatale ukukakati kaili ya motoka imisango imo iafiko ifintu fimo yako wela amano ya mwaya yako wela tekuti akakatike ili ya motoka. Lelo ili asanga ifintu fionse mufifulo fiafiko kalengula liena ala ikakatika takulingile kwa bomuntu uli onse ukuisula chilie chikakatikilo mpaka ili ya motoka yafika kuchifulo chaiko uko ya kakatikilweko. Chochili hapo. Mwi kumya kubasu wabandi. Mwi chitabaka sasema bandi ububi. Pantu ndeti la kulimwe. Chamu ikaluo kuti. Ichimpelo chikalamba. Chikobe kwe. Mumkoshu wakwe. Nukuibishua. Mwi tenga lia mulibemba. Ukuchila. Ukupunuisha na angu kutensha. Panono. Ababa nono. Ababali. Aba kakatikwa. Mamona fiyo chile pilibula. Hivya efyo mpashu wa mshilo ava. Wene, jishini nkisho chenu. Wene, eka chingri la wenu. Wene, ente yenu. Wene, echika katikilo chenu. Wene, echishimilo chenu. Ukutila, ndeya kumulu. Shile sakama na fiyo chwale sosa. Ndeya kumulu. Jishi, ali nkakatika. Ali upela kuline. Ali nkakatikila mufumu wakwe. Kabili ndeya kubukata. Lekeni fipupu fipupe. Lekeni satana chitefi olefayo kuchita. Lesa nanka katika mpaka obushi kubwandi. Uwa kulubuka. Amen. Filia, efyo mpashu wa mshilo aba. Owe, mulingilo kufwaya. Tekuti ntualilile ukwavula wena. Ifintu ifingi kuti ifyala nduwa palya. Lelo, nduwa shininkisha na mwishwa ichonde landa po.
Also let us turn
Nomba, na kabiri, katupili bukire muli Yohane 14, pari miniti fye.
I just love the word.
Na litemwa fye chebo, che na chishinka.
Now,
Nomba, umupashi wa kwalesa, umupashi wa mshilo, umupashi wa mshilo ni chinshi.
It is the spirit of Wena, Christ in you.
Umupashi, kwa kwa Kristo muli imwe. Nomba lintu tatulavirenga kutina temafie ukulanda mashiwe haya kulondolola haya nono pano. Umupashi wa mshilo ni chinshi, wena, chika katikilo. Umupashi wa mshilo ni chinshi, wena, chipangano. Umupashi wa mshilo ni chinshi, wena, chishi bilo. Umupashi wa mshilo ni chinshi kanshi. Wene ni umupashi wa kwa Kristo muli imwe. Mwamona. Pakashitaka nono efyo Yesu asosele. Na kabili sonde. Tari akamone na kabili. Lelo imwe. Muka mmona. Bantu. Nkabana imwe. Kabili muli imwe. Ukufika na kumpela Yesu onde. Umupashi wakwa lesa. Mulu kutalu wakwe. Pamulandu wanshi. Mulandushi achichitile. Ichi chiriko panono. Kuisambilo. Lia mailobu shiku. Lelo mulandushi achichitile. Chinshi icho wene, chinshi icho mupashi wa mshilo. Chinshi icho wene aishireko. Chinshi icho wene aishireko kulimwe. Chinshi icho wene aishiremo muline. Chali ukutu walilila, imirimo ya kwalesa. Lyonse nda chitachiria, chisekesha, data. nshayishila ukufuwayo ufoyo wandine mwine lelo uwa kwa tata uwantumine. Kabiri tata uwantumine alina ine. Kabiri ngefyo tata antuma na ine ne mutuma. Owe mwe tata uwamutumine haile muli wene. Tata uwantumine Yesu haishile muli wene. Abo mbele kupitila muli wene. Yesu umutuma alaya na imwe. Kabiri alimuli imwe. Kabiri gauli omupashi wale ikalamuli Yesu Kristu wamulengele na kuchita nukubomba musango achitilemo mkakuata amano ya mu haya kuishiwa ifyo mkachita ilio bulimuli imwe bantu buli obumi tekutibu pilibuke ukapita mumubili no mumubili elo tekutibu pilibuke chifyalirwa chabuko bantu wena nilesa. Nomba, muli ya Yohane 14, lekeni fye tubelenge panono fye ukutendeka pavesi ya 10. Busheta uletetekela ukuti ine ndi muli tata, na tata muli ine, imirimo, ifyebo, ifyo nanda kuli imwe, shisosa kumaka yandine mwine, lelo ni tata, uwaikala muli ine, ewo chite imirimo yakwe. Tontonkanye ni parichiria. Nomba. Ntetekeleni ine kuti ine ndi muli tata na tata muli ine nalimo tetekeleni pamulandu wa milimo ine nde mwebe chine chine nati untetekela imilimo iyo ine chita nao akachita kabiri akachite milimo ya chilapo pali icho ine nde ya kuli tata. Usheta mule mona mone nifyo aso sele palia nomba mone nichi ifyo ichi chileisa monekela nalabirengako panta nshiko panono walabirengako kuya pesa mba nalimo kufika pa verse 20 kabiri na chonse chom kalomba mwi leke nitumone na chikuata hii chisuma na chonse chom kalombela mwishina liandi mkachichita ukutitata akachindikirwe mumwana. Nga mkalombela akantu mwishina liandi ine mkachita. Nga mwantemwa kuti mwabaka mafunde yandi. Na ine mkalomba kulitata nomba moneni. Nao akamupo bukota bumbi. Ukuti bwikale na imwe umia yaya. Umupashi wachine uwaba pano esonde bafiru wa kupokerela pantu. Taba mumona na nguku mwishiva.
But you know him.
Amen. Lelo imwe mwali mwishiva. Pantu aikala na imwe. Kabiri akalava mumitima yenu. Nani ulya umupashi kanshi. Umupashi wa mshilo ni chinshi.
It's Christ.
Ni Kristo. Muli imwe.
The comforter.
Ubukota ulia emupashi wa mshilo kabiri ili ubukota bwa Isa akachita ifintu fimofine ifyo ine nchita lintu ubukota muli muli ine kalomba kulitata na waka mupelo ubukota mwalishi ubukota isonde talia mwishiva talia katale lilo imwe mwali mwishiva pantu wene ekala nomba na imwe Yesu alilanda lelo akaba muli imwe.
There you are. That's the comforter.
Mwachimonecho, uliye bukota, akaba muli imwe.
I will not leave you.
Shakamushe butunga, kesa kuli imwe. Shakamushe, nomba, bulia ebukota. Kristu, bulia efyo mpashu wa mshilo ava, ni Kristu. Mshele nshita inono, na mabano esonde, tabaka mmone na kabiri. Lelo imwe, muka mmona. Bantu ine, ndino mweo, na imwe, muka bano mweo. Owe, kuti tuwatu walilila, nukutu walilila. Lelo, ukuleka mwishive. Wena ni chinshi. Wena, chika katikilo. Wena, chishivilo. Wena, ebu kota. Mamu na fionse, fio enaba, ulubu utoluwa kwa Abraham, upia neni. Nomba, leke nina kabili tusange, ukuti ii, ichintuna chimbi, ifio bukota kwaba. Katule ya muli Yohane uwantanshi, 16:7. Tumone nga e natava ni ndubulwila na kabiri. Mwalishi wa ifyo ndubulwila ava. Ukuchito kupapatila. Walikuata kapapatila. Tualishi vecho. Yohane wantanshi chipandwa cha 16. Owe. Lolele ni pali miniti. Munjeleleko. Yohane washila ni 16:7. Munjeleleko nganshi pakusosa chilia na chirufya nyakubelenga chilia payandi Ninkwata 16:7.
Nevertheless, I tell you,
lelo ine ndemweva icha chine chine. Chamuwami nokuti ine nje bantu nganshile ubukota tabwakese kuli imwe.
But if I depart,
delonga naya mkabutuma kuli imwe. Kabiri uliya ili wakesa akashini nama pano isonde uluwa lubembu nuluwa bulungami nuluwa bupingushi uluwa lubembu luwena icho tabante tekela uluwa bulungami nabo icho ndaya kulitata na imwe tamwaka mmone na kabiri uluwa bupingushi nabo icho kateka wapano isonde na pingulwa mwe nomba kapapatila ukusangwa muli Yohane 1:2-12.
Now let's read that just a minute.
Nomba leke nitubelenge chilia pali minute fye. Yohane 1:2-12. Munjeleleko. Yohane 1:1-2. Eyo. Ninkwate fina filembwa. Yohane 1:2-1-2. Mwetu wana tuandi. Ndele mbele fifintu kulimwe. Ukuti mwibembuka. Lelongo muntu abembuka natukwata nubulwila kulishifwe Yesu Kristo umulungami.
Who is the advocate? Jesus Christ.
Nani ndubulwila? Yesu Kristo umulungami.
And he is
kabiri wene wene echikonsolwelo ichapa membu Yesu. Kabiri techapa membu Yesu sheka lelo nechapa membu shapano esonde ponse. Umupashi wa mshiro ni chinshi, wene ni ndubulwila. Finshi fi achita, ndubulwila ni chinshi. Chinshi ichu achita, ichilengo kuba ndubulwila. Ali kuata uluse, wene emenina mchifulo chenu. Wene ala chita ifintu, ifiote timuchite. Wene ava ichikonsolwelo, ichamembu chenu. Wene evulunga miwenu. Wene ekunda kwa kwenu. Wene evu miwenu. Wene kututubuka kwenu. Wene ni fionze violesa hamu kwa tila. Wene ni ndubulwila. Ifyo tuingaya mufyashi kana chiria nukulondola chiria nganshi. Ifyo kutila ilio wena, wena atupapatilako ifya kukana ishi wa fiesu. Nishitashimo ilio u tuwalikuata mupashi wa mshiro. Mukana ishi wa tulapone na mchintu chimo. Mupashi wa mshiro wabelapo ukutulubulilako. Wene ni ndubulwila wesu. Emini na kwe fiesu. Wene ni ndubulwila wesu. Alemini na palia nukutupapatilako. Papatila fwevene pantu mupashi wa mshiro mulifwe ula tupapatilako. Mupashi wa mshiro ukupelo kuteta nishitashimo na mashwi ayote timumfwe gabili wene ala tupapatilako ifwe filia efyo mupashi wa mshiro aba yunaenda mchili chonse ine nyenda ngakamwa na kanono ime mwenda ngakamwa na kanono ifwe tulenda mwisonde ilia mfimfi ilia isuramu avalwani ilia isuramu olwembu ilia isuramu efiteyo ilia isuramu efintu fionse mwatila owe ndetina kubulobumi wawina Kristo ine ndetina kuchitaichi ndetina nkachitaichi.
Don't be afraid. We have an advocate.
Mwitina. Amen. Natukwata ndubulwila. Amen. Owe. Wene. Ala tuiminako. Wene wa mulifwe. Kabiri wene. Ala tupapatilako ifwe.
The Holy Spirit constantly.
Umupashi wa mshilo. Yonse. Ukutulubulilako. Ifwe. Ishta yonse. Wene. Ndubulwila wesu. Owe. Ifyo tuleta shalesa. Palichiria.
A seal. A sign.
Ichika katikilo. Ichishivilo. Umupashi wa mweo, lesa wa kumulu, ubukota, umweo, ndubulwila, wena ni chinshi, owe mwe, kutituwa tuwalira pa maora na chena. Nomba, tuwala pilibuka, pali minitifye. Nomba, tuwala ipusha, nomba, ukulaiwa kulifwe, mwishi kusha kulekelesha. Uyu ndubulwila, chika katikilo, ubulayo. Fionsefye, ifyo tuwalanda popalwa wene muno ubushiku. Na fimbi fingi mikwimyanda mishila, waperwe ubulayo kulifwe ubushiku, wakulekeresha. Dababu kwete muli, uri ubushiku, wakwete fye, chika katikilo, munofu wabo. Ndecha kumwenako, kabili chishibilo, ukuchetekela achari no kuisa. Kabili vaendele, mchishingwa cha malango. ichaba vali avasembululwa mumubiri. Ilelo tatuendela muchinshingwa cha malango, tuendela mumakaya kutotoboka, tuendela mumakaya mumbashi. Uyo wawe chikakatikilo cha chine, ndubulira wesu wa chine, ubukata wesu wa chine, nichishibilo chesu cha chine, ukuti twalifyalwa kufuma kumulo. Abayibela, abantu abayibela, ukuchita ifyanseko, ukusenda lesa pachebo chakwe, ukuita fyonse fya shala ifilubo, chebo chakwe alesa, chabe cha chine, chidia echo, oh we mwe, sidia efyo mpashi wa mshiro aba. Ushe, mleo fwaya, ushe tetimutemwe, uku ukwata. Leke nitumune, mga chakutila, wali la yue. Nomba, natubwelele muli Esaya. Ibuku ya kwa Esaya, katubule chipandu wacha 28 cha Esaya. Nomba, tulea kuli Esaya 28. Kabili tuwalate ndeka na limopali, leke nitubule vesi ya 8. Tumune fie Esaya sosele, imiaka imiandama kumi, chineluvali, nekumirimo. Naibiri lintu taulaisa kutituwa sosa ifingi palichi ukuwelela kunuma ukuyafie kulia kunuma lelo wala tendeka fie panopene nokumona nga wali la iwe kulukuta ushikuinshi wali ingileo kuisa anshi kushakulekelesha ilio kukaba ubuwole nomba ibukisheni ishiwi nilimubu ingi inshiku shibiri ishakulekelesha imiaka amakana yabiri aya kulekelesha nomba Lomba, vesi ya 8. Yonse, ama tebulo yonse, so ya isulapu ama umusali, tapali pantu, apachelebuka. Kwa hirishe ni ile lo monse mchisange. Lolekeshe ni monse kabili mumone, ngatuwawa, muli, uliabu shiku. Ama tebulo yonse, chinshi walaya kumula lilo wakwa shikulu, Kabiri chintu cha kubalirapo, mufya kupangirako, kusenda ichimoko lwa icha mukate wa yangu kawakale, nangu bishketi, noku imokaula, noku pangumu la lilo. Iliyo chiri ya chiringi le kupangwa, neminwe, ya mpashu wa mshilo, no mukate osha tutumuka. Kristu, te wafiko, kabiri uwa kowela, kabiri chiri ya, chila muiminako. Chintu na chimbi, bala upela kubantu, abanwa, aba pepa, abeba, Aba pepa uku pepe nsunko ichintu fye chili chonse chikulu fye baba kulukuta chibe ukutali ngachakutilo muntu akadala kuchibula ili otulerya ichikuno ale iputula nokuinwena obupingushu mwine mukukana lingulula omubiri wa kwa Kristo ngateka lobumi atalukeko kuli chena kabiri ngatamuleri yako chilela ngisho kuti kampingu wenu wine ali Uwa shininwa, uyo ushleri yako, taku atecha kuchitakuline, efe Yesu asosele. Lelo ama tebulo yonsaya kwa shikulu, na Yesu lamo, novusali, taku ama nchende na nguimo, ya chelebuka. Umfweni, chilianga tachili chikope chelelo. Nikuliani, alelengo kuishiba. Nikuliani, alelengo kuiluke sambilisho. Nani ale kwato kuishiba? Nani alelengo kuiluka isamirisho? Chinsuma, desa palwe, ndi Presbyterian, ndi Methodist, ndi Pentecostal, ndi Nazarene, ndi Pilgrim Holiness. Chiri ya tachipiri wula nangu chimo kulilesa, li tebulo fyelimbi. Nikuli yaani ndino kulengo kuishiwa isambilisho. Isambilisho ya msango shani. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Isambilisho ya Bible. Nani uyo nalalengo kuishiwa isambilisho. Msango nshi, mwishi bilamo idio mwakwata. Tulino kuya mulichi pali chisano vushiku mwamona. Nani uyo nalalengo kuishiwa isambilisho. Now watch. Nomba moneni. Abo abasumunwa kuibele. Aba nawafumiwa kumabele. Aba na aba nono matila. Chisuma, ndaya kucharichi. Mamayo, wakulichi charichi. Chikwete pona nguchi mocha kusosapo. Mnina umutemu ikwa. Kabili nde mwona ichi. Chile ya mbulwa. Chili ya chili fiebu ino. Mkuma kucharichi ya kwa mayo. La umfwa. Mayo aendele mulubuto lumo. Iwe ulenda mulilumbi. Luther aendele mulubuto lumo. Wesley aendele mulilumbi. Wesley aendele mulubuto lumo. Pentecosti aendele mulilumbi. Nilo ifuwe tulenda pa mulu kuchilapari ya ilelo. Kaviringa kuliko inkorona imbi, ikachilapari ifuwe. Unuma, mwishi kushaku balirapo. Iyo ichichi ntuchai shibikwe. Ukuishibi kwa nganshi. Luther asambirishe ukulekelelwa ukupitila mchitete kelo. chiria chari fye ukufumia abantu ukufuma fye muri bu katolika ukuya muri bu protestanti ukuya muisenge kushunguruke chebo ukulekelerwa ukupitira mu chitetekelo chiria chali chiputulwa chikalamba tamata lilo kusela kuli chiria na kabiri kwali ishire ukuputulwa na kumbi ukwale itwa John Wesley chali watenshishe ukufuma kulya nokuleta ukusangululwa ukuikala ubusuma wasanguluka ubumi bwa mushilo ukusangululwa mucebo cha kwalesa ukumupele nsansa mu mutima wenu chiria chatenshi shefingi ifye sambirisho ya chirutran ndiyo nakabiri kwa ishire Pentecost nolubatisho wampashi wa mushilo cha ishire chepela kona kabiri pakupokelela mupashi wa mushilo chochishinka kabiri nomba chiria chatendeke ukula tenshi wa panshi kabiri ifya bupe nokugwekesha kabiri nompashi wakwalesa na wisamo mumwisulo wafishi bilone fipapwa mulukuta kabiri chali tensha Pentecost chaba nichinshi tulifye mupepi nokuisa kwa shukuru Yesu mpaka umupashi wine wali muli wene ulebomba mulukuta kuchite fintu fumofine vyo achitile ilio alipano pesonde tachata la ukubapo ukuli konso kufuma kulia mushita ya batumwa mpaka inonshita chinshi mwamona chali shibikwe ukula chepo ukula chepo ukula chepa chali ni chinshi chaba kwati kuboko kwenu ukula isa kuchinshingwa ichishibilo ichituntulu ichishibilo ichituntulu ichiri ichituntulu nalo chaba ni chinshi chaba ukulangisha Luther ali ni nani ukulangisha kwa Kristo Wesley ali ni chinshi ukulangisha kwa Kristo lole kesheni ishtaya kwa Billy Sunday edyo ya pwilefye Mushi kubumbi, mukote Dr. Witani, ali shimikilapo panopene pachintamba, umuwa kulekeresha, we sambirisho, iliakale, afuile mupepi na makumi pavula, ndeso vila. Billy Sunday, ali nikapuputula, umacharichi, ayale ituafi obu shikubuwa kwe. Tapitile mumbali, ayimini nekulia, nukubilikisha, imwe bonse wa Methodist, kavieni mkashira, akalukungu wakakale, wakashimikila na bonse. Kabiri imwe ba Baptist kabiyeni mkashira akalukungu imwe ba Presbyterian tapitile mumbali ali ni Billy Graham wabu nobushiko moneni eliyo kabiri inshita imwe ine iliyo olukuta ruwaleitwa wakwete kupuputulwa kwabo chinshi cha chitike abambila ituntulo wali kwete kupuputulwa waishirefuma bamunyina Awena Bosworth, Smith, Wegleways, na Dr. Price, Amy McPherson, na Bonsebaria, Golepiashen, Smith, Wegleways, Ali Fleishtaimo, Yabushiku, Dr. Price, Aishire Foruchelo, Uluwa Konkelepo, Bama Ola ama kuminyavirina yane, na Alimuibala. Nomba, impela yandi leisa. Location kuli tamumfa sana palwa kwa Billy Graham tamumfa sana palwa kwa Oral Roberts ndemu na misonkano yandi ilepwa muna ndunshi tulikumpela ninshita yembe nga Billy Sunday aishiremo shani na valya baishiremo panu mafie ya kupuputura kukalamba kwa mude nililari ilio mude aishiremo panu mafie ya kupuputura kwa Knox nililari ilio Knox aishiremo panu mafie ya kupuputura kwa Fine Fini, panuma ya kwa Calvin, Calvin panuma, echo, Wesley, kabiri Wesley, panuma ya kwa Luther, kuyafie kupita mwishita, kwa lishire, liyari nefie, ilio kupuputuwa kwa pwile, lesa ale miekumbi, nukuletela molubuto lwingi, ukulaenda fio kutuwalilira, filia fine, mwamba, tulipampela, ya ino nshita, chila muntu, alulekeshe kumpela, apaku, patukana apakwe, kukuisa kwa Kristo. Nelobani kwete, ifingi fya kuroleshako, ukumwekela kwa wa Yuda, ifintu ifipupuka mumyolo, ifintu fionse fya tumona ilelo. Lelo tulikumpela, tulipanonomba, mali ishibolu kuta, wali ngiru kupokelela maka, ayoaya linokubomba imini moimoine ya kwa Kristo. Pantu, yefyo chinshingwa, chisa chile kulirako, nukukulirako, nukulangisha okwinge, mule ni akantelelwe. Ukutali kufuma kukantelelwe, ukulangisho kunono, uko mkwata kukakantelelwe. Panuma ya kashita, akantelelwe, yesa kale palama no kupalama, mpaka ichimu tina kantelelwe, chive chintu chimochine. Nomba mpashi wakualesa wali bomba, ukupitila mkulekelelwa, ukupitila muli Luther, ukusangululwa, ukupitila muli Wesley, uluwa tishelwa mpashi wa mshilo, ukupitila muli wa Pentecost, kabiri uyu, ulipano ubushiku wakulekelesha, ukubomba no kuchita, ifintu fumufine, ifyo wachitile, ili wali muli Kristo. Chawa ni chinshi, ulukuta na Kristo, vava umo. kabiri liyali inelio bakumbikana chapamo kulio kukumbikana kwa kulekelesha lukaya kupita mulwelele ukula punda palia wezi ya kesa lusa kabiri na vonsaba ishala kunu mamulishi lienshi kukulia uyo uli uwantanshi akaba uwa kulekelesha uyo ukaba uwa kulekelesha akaba uwantanshi kabiri kulia kukesa wakututubuka tulikumpela ya nshita umfweni filia efyo mpashi wa mshiro achita umubashi wa mshiro kukulekelewa mamona ichinshingwa fye chinono cha wena umubashi wa mshiro kukusangululwa ichinshingwa ichashika kopanono cha wena mupashi wa mshiro uluba ticholwa wena ichinshingwa ichafitisha nomba mupashi wa mshiro uku kubwekesha uku abuntu bwakwe mwino kuba muno uku chitefishi bilo nefipapwa gefyo achitile pante ndekelo ubukata mlino kunjita kakunkuluka wa mshiro musangonse limbi kuti mwatampa konomba line umfweni wa mnyinane umfweni kulichi ama tebulo yonse na Yesu la marushi tapali pantu apachelevuka nikuliani alelengo kuishiva nikuliani alelengo kuiluke sambilisho mshevana ama sumunwa kuivele abana abafumiwa kumabele tetu nyautu nono abana wa Presbyterian abana wa Methodist abana ba Pentecost abana ba Nazarene alefwa ya omuntu mo uyo ulefwa ya ukutaluka ukufumiwa kumabele nokulya inama yakosa ichi chaisa antu uluefunde pefunde pefunde umulingo pamulingo pamulingo akanini apa akanini palya pakuti ukulongo fyanya kwa milomo kabili kundi mishimbi ekonka sosela kulya babantu abwatile kuli bene apa ebabo kutusha lengeni aba pomponteka ukupembuka apa ebabo kupemwina lelo tabate menwe ukumfwa umupashi wa mshiro nga chakuti na ilia tenshira yo waishire mupamushi kuwa Pentecost ukusesemenwa libela imyaka imyandama kumichinelo bali nekumilimo na yabiri lindutala isa uyo pano pamushi kuwa Pentecost waishire fye filia fine umwa muntu atila ukusunga ubushi kubwe sabata nshilekana atemwa kusura ulukuta lwa muntu umo na ngubuka pepa nilo atile ubushi kubwe sabata isabata lia kwa lesa wali ubushi kubwa kutusha ubupano ubushi kubwa kutusha ukwe kutusha atile mulenga aba pomponteka ukupembuka ichecho amen. Chikaba ifunde befunde umulingo pamulingo uku ekutusha umubashi wa mshiro ni chinshi ukutusha owe iseni kuline wonse mwewa chuchutika kabili ya wafininwa na ine nalamu pelo kutusha wena ni chinshi ulia wine uwisa mulimwe upelo mutende ichishibilo chenu ubukata bwenu ukumutalalika ukutusha kukakatikwa mulishani wena chishibilo isonde lile shiba chintu chimo na chichitika kulimwe wena ni chinshi wena ebukota wena ni chinshi ichikakatikilo mulimukutusha mulakwata wena ninduburwira wenu ngachakuti imwe ichintu chimo chachitika kulimwe kulabako ichintu chimo ichakumulugwirako bwangu bwangu mwamona ukulapapatira wene mupashi wakwalesa ukuikala mulukuta ukusesemwa fya fine ifyo wena ukesaba lintu bukesa ukaba ukwapena pe ukutusha kwa myayaya lesa alengele sonde aba hebele chipandwa chafo lesa alengele sonde nokutusha pabushi kubwa lenga chinelubali chochishinka ubushi kubwa lenga chine konsekonse kwali ukubwekela kuno makupitira apele chili yakuba Yuda pamulandu wa chipangano panshita imoya apelwa chochishinka nelobaleya nokutusha ubushi kubumo ukubwekela ubushi kubwa ntanshi mwa mulungu ukutampa na kabiri chipya chipya ukutampa na kabiri kulya te kutusha kole saso selepo iliyo lesa apangile chalo mwishi kumutanda iliyo aile mkutusha alitushisho kutulalilia mpakana nomba icho chishinka chilya chali chipwishishe tabwekele kubushi kubwa lenga chine konsekonse nokutampa na kabiri chali fye chinshingwa nomba chilia chali chipasho, ngafiri ya umweshi kukasuba. Lelo ili wakasuba katula, tatukabila umweshi na kabili. Nomba mwone nichi, owe, mkusokura 11, umwe na kashino umweshi pesa ambali ya nkasa shakwe, kabili nakasuba pamutwe wakwe. Owe, kutitwa pituluka amuli baibele kufuma kunkupo na kunkupo, nukumilangisha, mwamona. Lelo chava ni chinshi, Iliyo Bible yatira mumahebere chipandwa cha 4 ngachakuti Yesu alivapela mushikubwa kutusha ngaishireso sapali wene pantanshi ngaishireso sapamu shikubwa kutusha bushikunsha asoselepo palwa kutusha Iseni kuline wonse mwachochutika kabili yabafininwa naine nalampelo kutusha Mateyo chipandwa cha 11 verse ya 22 Tolekesheni liena tulesango kuti iliyo aishile kuli wene pantu uyo abahebere 4 itila uwaingira mkutusha kwa Yesu nafuma kumilimo yakwe ya mwisonde kefyolesa achitile kuyakwe iliyo apangile sonde ukukana wekela kuli liena na kabili akali nani mpako kufika nilali mkakati kwa na mpashi wa mshilo mpako mushiku wakunubuka kwenu uko kulio kutusha ukutalali kwa dubulirwa ichikakati kilo kapokolola owe ndio mfakwati ukusansamuka na nguku bakwati ni mpalwa owe ushe kwa lila iwa kulife mnina Branham ushe chali shininkishwa na Bible Chisuma, katule ya muli yowele, tusange fi yowele asosele, palua chena. Ifyo ndeto tela, pachebo cha kwale saicha palua, ushe mwali chitemwa. Ndeto ntong kanyo kutila ngata chali chebo, shishive, ngepo tuwa iminina.
All right, we're Joel now, we're going to Joel, the second chapter.
Chisuma, tulipali yowele nomba, tuleya kuli yowele chipandwa cha tu, icha kwa yowele, kamili tuwala tendeka, pavese ya 28. Yoweli 2:28, imiaka imiandama kumichine konsekonse, nintu Kristu talaisa, kase sema, mumu mpashi, nomba mfweni. Nomba panu mayai fifintu, nkapongolwela, umupashi wandi, pavantu msebonse. Aba nabenu aba ume, naba nabenu aba nakashi, waka sesema, aba ume benu aba koloki, waka lote filoto, aba lumendo benu, waka monefi monwa. Napaba bonfi benu aba ume, napali bachishiko, vandi epo nkapongolwela, mwishi kuisho, nkapongolwelo, mwishi kuisho, omupashi wande. Nkaranga, nefya kupapa mumulu, na pesonde, umulopa, na umulilo, nentumba shachushe. Akasuba kakaruke mfimfi no mweshi ukaruko mlopa kukutangirira kuisa kwa bukuru kabiri ubushi kubwa kutinyango kwa Yehova eliyo chikesa fikirishwa onse ukalirira kuishi na lya kwa Yehova akapokororwa kiria chari ni owe chinshi Yoel bushe namumona mumilimo ya batumwa tu Petro abulile vesi moine atile mwe na Israel mfweni fyabo fyandi Aba tabakolelwe, aba kakatikwa, aba talalikwa, aba ibela, aba ntu, aba ishibikwa. Tabakolelwe ngefyo mleto ntonkanya, imini mwema tumatu, pakumona ni nishita ya kulindimana kwa kasuba. Lelo ichi, echa sosele kasesema yowele, atile, chikaba mwishi kusha kulekelesha, mkapongolwela mpashu wandi pabantu usebose. Wena ni chinshi, umupashu wa mshiro ni chinshi. Chisuma, nomba leke ni tumone na kabiri, ukulai wakuwa chetekela. Wena, efyo wava, nomba yumupashu wa mshiro, tulesanga efyo wena wava, pali minitifye, nikuliani wala iwako, kuwa chetekela. Nomba leke ni tuye muli Luka chipandu, wacha 24, icha Luka, umfweni ifyo Yesu aso sele mufye wafyakwe, ifya kulekelesha, lintu, talafu mapesonde. Luka, ichipandu wacha 24, kabiri imwe, mwema lele mba ichinomba, kutimu ashirapo, elio mka chisome mailo, elio mka kuata nshita ingi. Nomba, Luka 24:49, umfwe nifyo Yesu aleso sa. Kumpela, lintu ale ni ina ukuya, mubu kata ukunina, ifipanu enfiewo aso sele kubasambi wakwe. Mwone nine katuma pali mwecho tata ala ile. Vula yonshi. Ichi kakatikilo. Ichi ishibilo. Ubukota. Kabili ififionse fintifio na alanda po. Na fimbi po ifingi mianda. Nde tuma ubulayo kwa kwa tata pali mwe. Fio wabo ubulayo. Ya winowa esaya aso selokuti alino kuisa. Nemilo moya alongo fianya. Nendimi shimbi nkalanda kulia wabantu. Nkatuma kulio kutusha pali imwe. Nkatuma fya yowela aso selepo kutila. Chikesa fikirishi wa mwishi kusha kulekresha. Efyo lesa asosa. Nkapongolo wela mpashu wandi pali imwe. Owe nkamutumina nokulenga inkoshonse abantu bonse ukutendeka mu Jerusalemu nkaleta mu lubuto lwa kwa Abrahamu muri iki kipangano kaka katira kira umwo muri bena mamona nkapongolwera umupashi wande ine nkatuma palimwe icyo tata alaire nero imwe ikaleni chipiribula loleleni mumusumba wa Yerusalemu mukasuke amufuikwa amaka ayafuma mumulo.
What is the Holy Ghost then?
Umupashi wa mushoni chinshi kanshi amaka ayafuma mumulo.
Not power from the bishop.
Temaka ukufuma kuli bishop. Temaka ukufuma kulukuta. Lelo amaka ukufuma mumulo. Mushayari amaka ya ishineshani ukupitila ukuilunda kulukuta. Tule mkonkomesha imwe kuchita muso sechiria ukutichishinka. Ukupitila kuilunda kulukuta, ukuposhanya muminu na kashimikila, iyo mkwari. Nomba, kulimwe wa katolika, ukufumia urulimiruenu nokulia, uliomu lalilo, wakumalila po, iyo mkwari. Musango nshiwa nshilemo, ama kakufuma mumulu. Katutuwa diyo kubelenga panono pantanshi. Katulea, umili mwe watumwa, 1:8. Bali longene chapa monomba. Nomba, vale landa pali Yesu pano, ndio valo ngene chapamo, kabiri, vali sontele umbe kusenda, ichifulo chakwa Yuda. Mili mwayava tumwa 1:8, nelo mkapokelela maka, ilio kesa, mpashi wa mshiro pali imwe. Chinshi, mulesa mkuma membala, wa mbrana mtabenako, iyo. Mwisa mkuma membala, walukuta lwa Methodist, ulukuta lwa Katolika, ulwa Presbyterian, tefio chawa muli Baibele, ilia disambilisho lia pangwa na umuntu. Lelo, mukapokelela maka, panu mailio, wabaka shimikila, yom kwai. Mukapokelela maka, panu mailio, mwakwata bachela wa atu wenu, yom kwai. Mukapokele amaka, ukuisa panu mailio, mwakwata didi wenu, yom kwai. Mukapokelela maka, panu mailio, mwabatishi wa mumenshi, yom kwai. Mukapokelela maka, panu mailio, mwalio mwalio wakumalila po, yom kwai. Mwamona, fidia fionse, fintu fia pangwa na umuntu. Mfwe nifyo Baibele ya sosa, nifyo Yesu asosele. Mukapokelela maka panu mailio mupashi wa mshiro wa isa palimwe. Mupashi wa mshiro ni chinshi amaka. Kanshi panu mayaichi mukavente imwe fye kumilimo na babiri mukapele obunte ku Yerusalemu. Mukaba inte shandi mu Yerusalemu, Yudea, Samaria nokufika kumpela ya panonse.
Which has never been reached yet.
Kushilati, kufikweko na nomba. Kabiri, ilio aso selefi finto, ilio aso selefi finto, lintu vachini walele shawene, asendelwe, ukuya mumulu nekumbi, ya mupokelele kufuma, mumenso yabo. Nomba, bilibuleni kunuma yevula, lolekesheni, haya mabusesemo kuisa mkufikirishiwa. Kabiri, ilio wafikiro bushikuba Pentecost, wonse, vali palia pene, na umo, wonse, vali palia pene, no mtima umo. Kabiri mukupumikisha pasta ali shiremo kabiri na chifuma muishira palya bushensha chifuma. Mukupumikisha afye shima pepo ai shire pachi pailo. Yo.
And suddenly there came a
nokupumikisha kwafumine ichiunda.
Not just to make believe.
Nachadi fyo kuchetekela kwa kupanga chali palya ichiunda. Kapiunga ale palama pachivi. Shima pepo akwe tomu na lilo alefu mamkati kanchende ya mshilo. Yo, takwali kwefia msangolia. Kwa ishile chiunda ukufuma kumulu. Tachari ishi ndo shankasa. Kwa ishile chiunda ukufuma kumulu kwati ichipupuichikali chamwela. Owe mwe.
And it filled all the house.
Chaishile mona munganda monse umova ikele. Umupashi wa mshiro ni chinshi. Apa epo vapokele amaka. Apa epo valingilo kulolela. Ichapa, ichachitike ilio vachichitile. Fionse fiasse semwa. Ukufuma mkutendeka. Ukuyafie pantanshi. Ukufuma pali Abrahamu. Ukupita monse mulia. Wali no kuisa. Kabili no musango wali no kuishiramo. Nefike sachitika. Ifika bako.
What is it? Promise to the church.
Chari ni chinshi, ukula iwa kulukuta, kubachetekela. Chari isulemu na munga nda monse, umova ikele. Kulimene kwa mwene kendimi, ishawe misasatwe, kuatisha mnilo, nukwikala monse, pali umo umo. Endio monse, ba isulemu mupashi wa mshilo, batende kena kulandila mundi mishimbi, ifyo mupashi, wala pele ukulanda. Nomba tukesaya muri chiria pali chisana obushiko twalekera ichapa pene mwamona chaba shani chena chabo obulayo kulukuta muchine chine obulayo chisuma nomba tulinokusango kuti panu maili obaisushiwe mali kakati kwe kufika lilali nibanga munaba kwata mupashi wa mshiro katumona maboko yenu kuliko abenga bakwata mpashi wa mshiro ukuchiraba shikwete tulefwa ya imwe kuba umo uwa muri ifwe munyina nkashi iliyo mwa umfa ifyo wena waba wena ni wena mupashi wa kwalesa ukuikala muri imwe ukubomba imirimo ya kwalesa iliyo lesa lyonse atuma umo uwa mupashi wakwe muri onse uwa babonse bakwe umo uwa pali bakasesema bakwe umo uwa pali bakasambirisha bakwe umo uwa pala tumwa bakwe lyonse bale bakana kubesonde bale bamona abafulungana muishita yonse yaliko nangu iliyo paulo aimine kuntansha kwa Agripa atire umusango wo mwita kufulungana ukufulungana ni chinshu kupena umusango wo beta kupena ibumba lya manati uliye musango nshishi mwinamo lesa wabashifwe ndi uwansansanga nshi kuti nasosa ndi umo wabena emkwai icho chishinka ndi uwansansanga nshi kuti nasosa ndi umo wabena nomba panu maidyo uyu mupashi wa mshiro wawile pali bena wabalengele bena kutemwana sana mpaka ifintu fyonse bali fikwete mwisho chishinka mwe ifyo lya besenge tulemba lulyo lwimbo nshita imo owe ifyo lya besenge owe ifyo shabe nsansa shabulesa chiria echo, tabasa kamene, ngachakutila a, akasuba kali bali kenangu iyo. Tabalo mbele ubu sanshi, mwa kutushisha po busuma. Nomba, jinoku kwa kerela mpashi wa mshiro, efi ya bantu wa mwa susakuline, wa Branham. Ngamwala njewa ukutila nkaba milionea. Ngamwala njewa ukutila, jinoku sanga efishi mafia mafuta, kabiri jinoku sanga imigodi ya golide, kabiri ine. Mwamo na bantu wala sambilisha chiria, kabiri wala sambilisha obufi.
God has not promised those
things. Lesa tala ya filia finto. Mshiro. Tasakamananga chakutila kala lomba umukati atemwa yo. Tachipanga upusano umuli wonse kuli ena. Ena chibungwa chile ya kumolo. Ena tava, ena taku atabu chibusa panona kalia. Icho chishinka. Ena tasakamana. Lekeni chise, lekeni chive ichili chonse. Lekeni beba uleva senteke. Mufie chilumba chenu. Chenshi chomle sakamana. Muli mushira yenu kuya kubukata. Haleluya. Amenso yenu yali. Ayabi kwa pali Kristu. Kabili muli mushira yenu. Tamusakamana fye sonde lisosa. Filia efyo mpashi wa mshiro ava. Wene maka, wena chika katikilo, wena bukota, wena nindu bulwila, wena chishibilo, owe mwe. Wene, echishini nkisho, ukutilesa na kupokelela. Inchita nishina posa, kwa tefi ya maminiti na yambi chine konsekonse chisuma. Lekeni nini kwa tama lembwa yengi pano, shire tonton kanya kutina ya letamo, nilo tuwala isha fionsefio tuingachita. Nomba, panu maeni omuntu wa isushiwa na mpashi wa mshiro, mshe kuti chachi tuwa kuti ukuchushiwa nefintu kutifia mulenga ukubwekela kabiri. Nomba, tekuti alufye, ena chilungwa na wakwalesa, yonsefi ya kaba. Pantu, mlaka kati kwa kufika lilali, chochishinka, filia efyo Bible ya sosa. Nomba, panu maeni ya basambi babo mine, ukuba pumya, ukuba senteka, kabiri na fionsefye, Vato ntonkenye ni nishita ya kuyaba chapamo paka nishita kanono. Katupiri wile muri ya mumili mwenyaba tumwa chipandwa chafo. Kabili tumone liyo wena icha chitike. Nomba ichichirikuli imwe mweba ntumweba ukwatakale. Emili mwenyaba tumwa chipandwa chafo. Nomba Petro na Yohane bali bomine nokubikwa mchifungo pakundapa. Pakukwato kulongana kwa kundapa kulia pampongolo ya lukuta. Iwanga baishi bachiria. Waliko mwaome, wale ikalaparia, alingo wale manamolu yakwe, enatale enda, alimuli ulio musango, pamia kama kumiane, kabili Petro, aishile pitapo, kabili Atile, aishile tambiko lukombolu wakwe, ukupoke chintu chimo, mulukombolu wakwe, kukushite chakulia. Kabili Petro, alilangisho kutila, alinikashimikila, waisishwa na mpashi wa mshiro, takwe tenda la manangu shimo. Atile, siufele na golide, inenshikwete, mwamona, tasa kamene palichiria. Hello Ali, ichibumba chale ya kumolo. Onwe efyo nkabila, ngatu alikwete nshita kuikala palichiria, paka nshita kanono pa ya mamona. Ale ya kumolo, ali talalikwe, ali kwete mpashi, ali kwete amaka. aliendele no kutila silu ufele na golide ineshi kwete elo icho mkwete nala kupela techa kutuishiko mundu watile chinshi cho mkwete mkwai ni mkwate chitete kelo ni mkwate chintu chimo mumuti mawandi icho chatende kenshi kuhikumisha pitapo nali mchipinda cha pamulubalia kabili mkupu mikishafye yonza maula ayole saa ngile naendele na Yesu Kristu pamiaka itatu na chitika na lovele na nkwe, kula hati ntesavi, na lichitaififi ntufia pusana pusana. Kabili na limumwene kunda pavaluele, ine, ale nje valionse, tata limuli ine, elo ili onkafuma po, akesa muli iwe. Eicho, sha umfuile chiria, elo hati ile nomba, shile suvila iwe, ukuchu umfueche. Tamuli ngile kufi umfua fifintu, mufisumina fye, na ine wine, shifi umfua na nomba. Kabili mwinje wakutimwe, mlafi umfua pantu, tamufi umfua mamona. Eicho, ine tekuti nchu mfwe, tekuti nchi londolole chena. Lelo ichintufye, icho naishiva, na alichikwata. Chisuma, chisuma, matila, icho tachiri mufia sayansi. Owe, muchi inefye, emochiri. Ulegeshe ni kudishirie nyari. Ilio Benjamin Franklin achi ishiva atile, ni nchikwata. Tai ishiva chwa kwete, lelo alichikwete. Kabili ndefwa ya umuntu umuanjewe, munogu shikufia malaiti yava. Tabalatibeshwe ifyo yena yava, lelo, tuwali ya kwata, amen, icho chishinka. Takuwavo mtu langumo, uwa ishwe ifyo yama laiti yava. Kutibaya fumia, nukuyalengo kwaka, ukuyalengo kocha, ukuyalengo kubomba. Lelo yena, yena yaletu wakuma generatazi, ifiputu wa fibili, ukula shinguru kachapa munga filia, fila fumia chiria, kabili chiria fia cheka, echo vaishiva. Fila pelo lubuto, kabili fia likuata makamu ifyena, kabili chiria chava kwati mupashu wa kwa lesa. Lintu makuata chiputuru wa chimo, chiria nimwe, kabili chiputuru wa chimbini lesa, kabili mufisende, file shinguru kachapamo, nga filia, fika mchitra ichintu chimo imwe, chochishinka. Chikapela urubuto, chikapela amaka, tamwa ishiwa, ifyo chena chava, kabili tamwa katale kuishiwa ifyo chena chava, ilo mke ishiwa ilio mwaukwata chiria ichintu chimo, ichachishinka. Kabili chena chenu, chena chintu chenu, chena chishininkisho, chochishinka. Fishi fyo, nurio urubuto lulangisha, chiria chishininkisho, nuena urubuto. Nomba, moneni, nomba, tamwaishi wafio chena chava, ilo abantu batile chisuma, vena kutiba, batile chintu chimocho vaishiva, tuwalishivo kuti, vena batutu, na yambi ama nanti mulemona, gafiria, umujema numunono asosele kuti, efyo ali mamona, atile, vena batutu, kabidaba shasambilila, ilo vali na ulio mulondo, wesavi, ujaka basa kulia aluvali, uitwa Yesu, nemweva, bantu, vale chite fintu fimofine, ifyo achita. Filia efya mpashi wa mshiro ava, ni Yesu kuikala umulondo wesabi umututu, kabasa, nanguichiri chonse, kashimi kilo umututu, chonsa fintu chava, chava umuntu, uyofuwa yoku umututu kufintu, fie sonde, kabili, nukuleka Yesu kuisa muliwene, umupashi wa kwa lesa, ichikakati kilo ubukota. Kasa kamana, baluwa kulumbu kwa, ichintu fia chimwe choafuwa ni lesa. Rio lesa, ale tantike fintu atile, imwe wonse mwevena levi, na alimuita kukumilengo kubaba shima pepo. Kabili wonse, bamunyine enwe, abashala, imitundu ikumi na imiri, kabili, imitundu imbi kumi na limo, ikalamu lipila iche kumi. Iyo mwakwate fisansangu pavula, ifyama epos, mkale pele fisansangu chimo, kwena levi. Iyo mwalete mpanga shenu, ukushipisha, mo, mchikuru wa muno, fumye nipo mpanga ya lenga ikumi. Chile sakamana, ngacha kutila yana, nangu ikalamba, iya ina nangu ivusu, iria, yawena levi. Omba, mwena levi, iliyo mwapoka fionsefi, eliyo mwle peleche kumina imwe kulishikolo. Mukachite, icha kushinshika, ukusangula icha musangulo, umusangulo wa pusana pusana, mukale peleche kumi kulishikolo.
Said Moses, for your part, I am yours.
Uchaka ni kochowe, ndi owe, owe mwe. Atile, ndi chiputuru wa chowe, chaku kuikusha. Kabili fikia efya mpashi wa mshiro, ava ilelo kulukuta.
Silver and gold have
Sirufre na goride na ishikwete. Lelo ni kuata ichiputuluwa. Icha kuikusha. Aleluya. Ama sambililo. Tekutimbelenge ilivu huku na karia. Lelo na likuata ichiputuluwa. Icha kuikusha. Icho chisuma. Doctor's degree nisha kuata nangu imo. PhD nangu. LODs nangu ichiri chonse. Lelo kwa mafia chintu chimocho na kuata. Ichiputuluwa. Icha kuikusha. Chiria ichiputuluwa. Mfuaya. Chiria ichiputuluwa. Icho lesa. Fuaya imwe. Mkwate. Kose ni fintu ifi ashala ifi, ifi akale, ichulumba chonse na fionse ifi ashala, kabili seni no kupoke ichiputuruwa, chakwa lesa, ichakuikusha. Pantu chiria, ichomwa kuata ichapano pesonde, mukachisha pano, ilio mkafumapo, lelo, nga anamu kuata ichiputuruwa, chakuikusha, chika mituala pamulu, ukwa uloku tuishika. Tulapoka lionse, ichakwa ufirisha, ilelo, kukupela, kasunga wafitumbi. katubule chiputulwa icha kwalesa icha kuikushi wako nokubula kasenda wa mumulu muchifuro cha usunge fitumbe amushwa bonse babili balabomba nomba katumone ahawe lyo balekelwe baye baile kuba nabo nababwekele kuli bashima pepo mamwe na chilia chalangicho kuti bali chikwete tabalekwekela kuli chilie chakale chatalala ichintu cha mimonekele na kabili iyo kuwekela kulia nokusosa nomba lolekesheni kuno ifyo bachitile kulifwe yo yo bali kwete ebumba lya bwabene bali fye nalimo ikumilimo na babili kulya lelo lilye ebumba lyali fye ilyalinga abantu abanono kwisula fye mulupi iliyo abalekele baye panu malintu babo mine nokubatinya batile nga mukataba kubatishiwa mwishina yakwa Yesu na kabili atemwawe nde pilibula chichisuma icho chishinga mwamona nga mukataba kushimikira mwishina yakwa Yesu na kabili tonse cho mukachita tukamwikata batile fyu kulia kuti nyanganji na tole ya kulia kuliba munyinefe bonse owe chilia echa kuchita mukwampana mwali ba maka mukwampana mwali ba maka batile katule ya fye kulia kuliba munyinefe bonse nokuya sanga ifyo tuinga chita bonse nomba bonse bali shile chapamu kabili bale lande fya chitike fya pusana pusana iliyo bale kelwe baile kuba nabo nokubeba fyonse fyo bashima pepo bakalamba na bakalamba basosere nabo pakumfwa basansuira mashu yabo kulilesa umutima umo nomba mfweni fye basosele moneni wena bamoneni bena abamwekele kunu mana okusosa owe chintu chimo na chimbi palwa owe shikulu munjereko sana iyo bali abapusuchi wakale bali abaisichwa na mpashi bali kwete mwe wa myayaya basansuira mashu yabo nomutima umo nokutira shikulu imwe munilesa amen nalitemwa fya chilia munyina pama nalitemwa chilia imwe munilesa twalishiba chilia imwe mwachitile umuntu na panonse na bemba na fyonse filimo mwasosele mkanwa kakwa kalume wenu David amuti nomba moneni mwarabwekela kunuma nokusosa nomba tatuli nomba mnino kuyakulia nokusosa chisuma nomba shikulu nomba loleleni pali miniti pano balanse kafya sana ine msheta sosele kuti makachi chitachilia awe na bonsa balefwa ya kuikala umabela bukapeba muli Kristu Yesu baka pakaswa chisuma namu ishiba abakalamba bande banchito bali nje banga bayikata bushe tabasosele kuti bakasosa sifilia Yesu manamu ishiba bali ndule mukoto mushikumbi palwa chena mushita sosele bakamleta kushamfumu na bakateka pamlandu weshina lyandi katontonkanya ifyo mukasosa pantu teimwe mwe balelanda nali mona chilia chali chitika mailo wena mupashi wa mshilo wikala mulimwe wena akesa landa mwamona wena icho chishinka chisuma mukatontonkanya ifyo mukasosa shikulu kuli uo kuwenu mukanwa kakwa David kalume wenu amuti chinchi cho inko shalulu nkanine na abantu baete twile fintu fyafye imfumu shapano esonde chaya ndamika na bakateka bakungani na shikulu na Kristo wakwe bantu chine chine shikulu balongani ne umwana wenu wa mushiro Yesu uo mwasubire bonse Herod na Ponti Pilato pamona we na fyalo na abantu bakwa Israel balongani ne chapamo Bachitile fyonse fyo kuboko kwenu nokupanga kwenu walingile bibera ukutifike saba owe mwe nalitemwa chilia shikulu bale chitafye chintu chimachine icho maso sele kuti bakachita mushe bible kuti asosa shani ukuti mushi kushakulekelesha kuke saba bakapumya ama mataki ama miya batemwa kwangala kuti shokute malesa ama miponto ama lwambo ama bulo kuiteka bakaba abashate mu busuma ama kwate mimonekele ya bukapepa lelo abakana Tavai lepo pamulupa liano kupokelela maka panuma ya ichimpashi wa mshirokesa palimwe. Aba kuate mimonekele ya buka pepa. Lelo kukana maka ya buko. Kubabe fitalu kako. Filia efe mpashi wa mshiro ava. Mwamona. Nukupanga kwa lingire. Ukuti. Fikesa ava. Nomba. Mweshkulu. Moneni pamapange yabo nokupela basha benu. Ukulande chebo chenu. Nukushipa konse. Owe nalitemwa chilia. Kumyeni umongololo ushakosa wakale nokubika momongololo utuntulumo nomba moneni kuno wingalande fye wofyenu bakutambiko kuboko kwenu kukunda pa owe munyina ifiwa tafifwa lero nangu ni mpashi wa mshiro nao tafwa mwamona bakutambiko kuboko kwenu kukunda pa nokuchitira ifishi bilo nepesha mano mwishina lya mwana wenu wa mshiro Yesu mwamona cho baleta likishapo tamule mona Bale chitaifintu fumo fine lelo tachichita chisuma nangu chimo.
had prayed, the place was shaken.
Kaviriyo ba papatire, mali tenshiwe munga ndamu malo ngene, na vose ba isu shiwe mwumupa shiwa mshiro, nukulande echebo cha kwale sana kushipa. Mwe, wapo kirele chintu chimweryo ba irekulia, vusheta ba kwete. Uvula yo vwatire, ukuti, fiye efyo, mupa shiwa mshiro, ava, kumupelo kushipa, kumupelo kutalalikwa, kumikakatika, kumupele chishibilo, owe mwe. Umfweni, owe, deka bilanga tuwachikuwate nshita. Nga tuwachikonka Filipi kuwenda Samaria, imini umoya watuma 8:14, mwe wonse, mwe walele mbefi. Bali pokelele nsansa ishingi, bali kwete kunda po kwingi. Lelo bali na mabatishiwa, mwishina ya kwa Yesu Kristo. Lelo bali tumine ku Yerusalemu, kukuyavula Petro. Ali ishile no kubekendu pipali bena, kabili bali pokelele mpashi wa mshilo, imini umoya watuma 8:14. Abena fialo, kwa likomo, mweshina ya kwa Koneli. Ali umuntu musuma, ale lipila eche ekumi, ale kulila abantu ama sinagogi, ale chindika lesa kutina lesa. Umuntu musuma, Presbyterian musuma Methodist Baptist atemwa chintu, chimona chimbi mwamuna, umuntu musuma sana. Lelo mshikumo, lesa atile ena umuntu musuma, echo nalamu tumafye mkulongana. Ingile ukutuma kashimikila wandikuno, lubali pakutila, enga mwewa palichena. Chisuma, echo, amwe ne chimono atile, kabile kuyopa, kabili ulino kuyasanga umolu bali wakulia uitwa Simoni Kanuka, kabili kuliko umo Simoni Petro Mulia. Leka ese kuno, alino kukweba inshila, pantu, napo kelela chintu chimo. Kabili yo Petro wa imi nepaja, kabili Koneli, alino kushinshimu na uli akashimikila, ngali chitile. Lelo Petro atile ima, na ine wine ndi muntu ngaiwe. Kabili lintu Petro achila lelanda ififyewo, ifyo wawe kere kunuma, mukutendeka kuri, lintu fumofine ifyo ndelandapo, ifyo lesala ile kupongola mpashi wa mshilo. Ilyo achila lelanda ififyewo, mpashi wa mshilo, wawile palibonse. Filia efyo mpashi wa mshilo awa, wakwani, mchine, kabili bonse bali sushwe na mpashi wa mshilo. Nomba, mwone ni mwefeso, kwaliko mnina wa Baptisti. Ali ni loya wantanshi, wa mano, muntu wa chenjela, ali shiva mafunde, muntu mukalamba kasambirira, ubushi kubumu atendeko kubelenga baibere, kabili ali mwene kwali, no kuisa komo, weshina ya kwa mesaya. Kabili iyo achitile chiria, chinshi atendeko kumfa, paluwa uyu Yesu kabili atile, ndi uwa shininwa. Kabili paluwa lala, ndelanda pachite tekelo chandi, ukuti Yesu e Kristu, umwana wa kwalesa, ali umubaptist mwine mwine. Uyupano alishile, ndela ndapaluwa la kuti, Yesu e Kristu, atendeka kulavo mbanga nchicha kutila lesa, ali mwintile mwupiungishi. Lesa lionsaka landa kumutima wa chinka. Kabili kwaliko kapanga wa matentu mukote kulialubali, weshina ya Akwila na Priscilla, umulu menomkashi. Bali bakapanga wa matentu minimo ya matumwa, ichipandwa cha 18, chila mwewa paluwa chena. Paulo, bali fibusa fyakwe, bali pokelele mpashi wa mshilo, ukupitira mwoko ya kwa Paulo, nukusambilisha kwa kwe. Ali umfile kwa liko kupuputuru wa kulia luvali, echo, bali leko kulia, kwa liko finalimo ikumi nangu ikumi, na wabili ya walongene. Echo, ali le kulia luvali, ukuya mwenako kabili, ali umfile yuka shimikila, ale shimikila, mufu machumi, wa mutima wakwe, atile, na mwishwa, na lichetikelo kuti, au mfuwa kuchine. Echo, ili okulongana kwa apile, ali mwitile kunu mayehe manokusosa, mwana natu kwa tamunyinefe umunono, wale pangefi umuyuda umunono, uwa mwana utali, kabili ili waisa kuno, alino kuisa kukusambilisha ichebo cha kwalesa palu walala. Chiesu mapanuma ya kashita, Paulo, ali mchifungo panchita imoine, inche ndeya vipa sana kulika shimikila wanshi kushipia mshita yaba. Lelo ali mchifungo kabili shikulu amule ngele kuyamulia. Echo panuma ilio ichinkunkumacha ishire nukuhishe chifungo asendele kalinda wa chifungo na vanganda yakwe nukubabatisha bonse mwishina liya kwa Yesu. Kabili ali fuminepo nukuhisa ukulubali. Kabili enshitata mfichefiechi wakufuma mmunono mkashana wakale kulialubali walebuka. Kabili kanshi, bale panga indala maishingi nganshi kupitira muli wene, echo ashire sokorola ubu chenjeshi wawo, echo kanshi, bale mubikile mchifungo palichiria. Kabili shikuru ashire uisha mchifungo, mkuchitensha pantu wali kwete bumbali ya bantu muli yenchende, kukumfe chine, tekuti mkake chevo cha kwalesa, wabakote mula ndrifiliko, tekuti mchichite, tekuti mchichitefye. Echo ali shire kulia, uko uyu umaume, ali, kabili Akwila na Priscilla, nalimubali kwete mkate, kabili liyali nefye panu mailio, vali do mkate. Tevatile tuwalaya kulia ukuli ukupuputuluwa. Paulo ali kere kulia noku ikatilila umu ingila wakwe unono noku lao mfo yuka shimikila waku baptista le shimikila. Atile cho chisuma ifyo le shimikila lelo kulikona fimbi fingi kulifiena. Atile ndefu ayo kukuipushe lipusho Dr. Polos. Mshewa lipokelela mpashi wa mshiro kutula ilio wache tekele. Owe atire tatwaishwa nga wali bako chinshi ule pilibula ku mupashi wa mshiro tuli ba baptist atire waishwa shanu kuti niwe baptist mwamona chisuma wali batishiwe waishwa fyeulu batishiro kwa Yohane atire ena batishefye kukulapila ukusosa ukutetekela bali wene waleisa noyo ni Yesu Kristo kabiri iliyo amfirechi bali batishiwe na kabiri mwishina yakwa Yesu Kristo kabiri Paulo abikire ndupishakwe bali bena kabiri umupashi wa mshiro waishire bali bena kabiri balandire mundi mishimbino kusesema atire uli wonse nomba musangonshi tuchichitiramo defwa yokumweba chintu chimoliye naine twala isala pantu chiri na chimwebo kuti na alamu fumya bwangu na muishiba ifyo mupashi wa mshiro aba pamale mboya kulekeresha muno mushiko ni kwato mwina na umbi panolubali lelo tulingire ukusha chiria katupili bwile kubena Korinti 1:12 elio kabiri twala belenga ichi kabiri elio twala isala chisuma abena Korinti 1:12 nibanga bachetegera kusambirisha kwa Paulo wa Shila chine atire mwena Galatia 1:8 ngamalaika sambirisha chili chonse chapsana lekena kungwe chilai nangu abe nikashimikira ngamalaika kufuma kumulo aika nokusambirisha ichintu ichapsana abe wakungwe chilai mwamona tamulingira kuchitapo nangu chimo na chena nomba moneni ichi abena Korinti 1:12 Nibanga wabaishi bakuti tulingi lokuba muri Kristo bakuti tukabe mukututubuka bantu wene mubiri wakwe olesa alaile kukubusha takuli inshirana imbi ngamuri kunseka kwa Kristo kuti nimbi mwalolekesha kuno makuno nokuchetekela muri wene nokusosa muchine nalichetekela muri wene mwana wakwa lesa chisuma munyinane ndumwaiteanya kukuposha mukuboko iliyo wasosafiria nalichetekela muri wene nalamulumbula wene ngakapusu chawandi icho chisuma lero neryo line taulati uwe muri wene ndino kuposha nyamukuboko nakashimikira ndino kuyeberera membushandi chiria neryo line tauli muri wene nomba lolesheni mone nifya Paulo asosele ifyo muingira muri Kristo ulino kuishibikwa shani ngo wasembururwa Abraham bala pele chishibilo umfeni kuli finomba abena Korinti 1:12 kabiri katutendeke pa verse ya 12 bantu ifyo mumili waba umo kabiri waba nefilundwa ifingi na fyonse ifilundwa fya ulio mumili umo nelyo fyaba ifingi fyaba umumili umo ifyo fine na Kristo te kwa kanika umo umfweni bantu kulu kutalumo iwanga abali naine ukunkonka ukuposha kukuboko umukumo kumenshi yamo yo kanshi umuntu mwali luba kumupashi umo ushe lile mbwe likulu chiria emupashi wa mshiro kanshi mwamona kumupashi umo eko ife wonse twabatishiwe kuti twingire mu mubiri umo abayuda atemwa benafyalo abasha atemwa abantungwa ife wonse twanweshiweko umupashi umo umubiri wakwa Kristu waba mupashi umo uko chila chilundwa ukufuma pa Pentekosti ukufika ino nshita balanwa umwangashi umo wine upya umupashi wa mshiro umo wine ukulete mishitile imo ine musangonshi tuchichitilamo kumupashi umo wene mwinshi waisulwa wakwa lesa umupashi wa mshiro wena ni chinshi wena mwinshi wakwa lesa waisuka wena chishi bilo wena chika katikilo wena bukota wena ninduguluila wena ichishini nkisho wena ekutusha wena mutende wena busuma wena kundapwa wena mweo wena mwishu waisuka wakwa lesa kuli fifi ntu vyonse wena mwishu waisuka wakwa lesa kuli Kristu uyo uli lesa alishini nkisho kuti alibusha Yesu kufuma kubafwa kabili awabali abafwa Kristu lesa akaleta pamona nkwe pakututubuka mwikalifya mupashi wa mshilo uo imwe mwaka katikirwe muli Kristu mpaka obushiko wakulubuka kwenu ibanga wachetekelecho Kristu ni chinshi mupashi wa mshilo ni chinshi te chintu chimocho abantu wasekapo chena chintu chimocho abantu wasekapo leo tachaba kuwachetekela Usha chetekela, nde kabilanga nani kwete milungu ibiri, itali ya chemwa itatu, ndefuwa ya nkesevu la mailobu shiku, no kuisa mwewe fintu wawa ku usha chetekela. Lekeni, impituru kemu wangu wangu, mukashitafya kanono. Wene, chintu icha kuseka. Wena chiteyo. Wena, chipunu insho. Wena nimfwa. Wena kupatulu wa umia yaya kufuma kulilesa. Tekuti ntonto nkanyefye fintu ifyo wawa kusha chetekela. Ibu kisheni, infula imoine, iyo usha chetekela asenteke, yari ni infula imoine, iyo ya pusushe noa na lupa luakwe. Mwamona, umupashi umawine, umupashi wa mshiro wawa ntuwa senteka nokusoso kuti ukufulungana. Kabiri ibumba liyama nati, wena bushilo. Wena echintu chimochine, ichikasumbula ulukuta, nukulusenda mumulu munshi kusha kulekeresha, ukaleto bupingushi, pama shache tekela, chochishinka. Filia efye mupashi wa mshilo ava. Mali palu avo kanso sechi mufu machumi wa mutima wandi. Mali palu avo ava kwa tensala nechilaka, chapali wene. Pantu, makesu shiwa. Mailobu shikutuke salanda, palu wa musango ifyo uchita ilio waisa. Nomba, nivanga muno, avenga temwa, ukupokelela mupashi wa mshiro, kabili mulefwa ya umuntu umo, ukumupepelako, ukuti, mwinga muna ulubuto. Na mwishiba mwalishiwa fintu wava, nomba, mailobu shiku, tukasenda, fintu uchita. Elio kabili inshita ya ushiku, ubuka konkapo, chikaba, ifya kupokelela. Elio tukalaita, kukwata abantu kuno, ukubalondo lwela, nukuyafye mukatika fipinda, nukuikala mulia, nga chikasenda mwishita ya krishmashi, yonse, icho chilifye wino, mpaka ilio mpashu wa mshiro waisa. Tuli, nukuisa upalama, kuachine umufula wa baibele. Tuli nukuisa upalama, nukuchibula fiengefyole saachila ile, kabili, wali wile pakutendeka. Emulandu tubelele muno, kukuchichita. Ine, na chipanga upupusano ubuli wonse, pafyo chintu chonse chisosa, tuwava, ichebo cha kwa lesa, chawa, na chikwata intanshi, mumutima wandi chochishinka. Kabili ndefwa ya ifyo lesa, ankwatile ine. Gakuliko efintu na fimbipo, isule enu umuru shikulu pantu, mumutima wandi wandi, uluwa isuka kuliwe na chochishinka. Nivanga wale ufuwaya nomba mienu kuboko kwenu, musose, mpepele niko. Nomba ilio mchirifio na maboko yenu pamulu. Tata wa mumulu, na tusambilisha panchita itali. Lelo mpashi wenu ulimuno. Kuliko maboko, aye mishwe mumulu nomba. Kabili nabeshwe fio wena wawa. Nabeshwe fio mpashi wa mshiro chipiribula. Epe palesa. Ukutilintu ukukulonga natakulapwa, ukutukuboko kwa nse muno, wala imishiwa ukutinawa upokelela. Chipele ni shikulu, kuwela pepelako, kule mulomba kubapala, nukubapela kukabila kwa mitima yavo. Kulekeshe ni kumaboko yavo shikulu, bali mutemwa, bale ufwaya. Kame shiwa tekutivaye, mailobu shiku, gamuka angafwa shikulu, kututuwa chishini kisha malembo kutila, tabakatale kubamo mkusumbulwa, ukwa ula wena. Echondepe patata, ukuti, malaba pela insala nechilaka, bakutila, bengesu shiwa. Na mapela kulimwe na mbatata, kabili peleni, haya mapalo, ilio tule ya lombe la mwishina ya kwa Yesu, amen. Ndefwa ya kusose chiri ntutatula imba na kabiri. Ndefwa ya ukukumana nebumba. Ilia baka piunga mchipinda umu. Palichi sana obushiku. Lintu kulonga nata kula tampa. Mamona palichi sana obushiku. Ine mamona ifyo ndesho kuchita. Mkulangisha ifyo wena wawa. Ifyo kupupalama. Kabiri ifyo kupela umuchinshi. Yena ninshi. Tamuleisa mubupofu. Ukuma mchintu chimo. Emulandu wine chivulombele munobushiku. Ndefwa ya ime mwishi ifyo wena wawa. Wena bulayo, wena chikakatikilo, wena bukota, wena fintu na fimbi. Kanshi, Maero wushiku, kabili nenshita ya wushiku, ilika konkapo, ina tukatampa lilialine, ukufumalilia, kuya pantanshi, mpaka ili okesa, shile sakamana, nishita ntalichika senda, tukeka la mpaka. Wami enu mutima wenu, takatale uku upongolola, mumutima wafiko. Ilunga mikeni, penama iteanya, kabili, alinoku upela. Pasta wachiso safye, kabili tuwasumina kuti mailo obushiku, tukesa tampa pa 7 mchifuro cha 7 sate, kabili chidia chika nenga inoku mfumia pa 8 sate mchifuro cha 9 sate. Pa 7 koloko mailo obushiku kuimba kwa nyimbo, kukatendeka, mkava pambila yandi pa 7 sate. Katukule tutambala tuwesu nomba, nokusokonya kuli wene. Fumye ni pofye, ulutambi wali onse nomba. Chisuma, pasta wenu nomba, mwenye na Eva.